believe that's right. All things are possible. Lord, I believe. Amen. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Brother Brand.
Ngiyabonga mfowethu Borders. Asikuchabisa bakhanda ethu mzuzwana nje manje ngomkhuleko uma sinezicelo masiphakamise izandla zethu kuNkulunkulu futhi ngokuthula enhlizweni yethu sithi uNkulunkulu ngikhumbule. Baba wethu esezulwini sibuthene kulobu busuku futhi sisondele ngolunye usuku futhi kuleso sikhathi esikhulu lapho uzodonsa isikhathi ungene phakadeni. Sibe nenhlanhla yokuphila namuhla futhi sibona abaningi bethu nokuzwa nokuba nemizwa yethu ukuzwa umoya kaNkulunkulu enhliziyweni yethu. Siyabonga ngakho kulobu busuku ngaphambi nje komhlangano izinhliziyo zifudungeziwe nezandla ziphakanyisiwe ukulindela kulobu busuku kukhulu. Baba, sisize manje ukwamukela esikucelayo. Ngicela ukuthi uzekhulise indodana yakho uKristu phambi kwezithameli kulobu busuku. Ngikucela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi nizithamele izinhle kakhulu ngempela futhi kudle kakhulu ukukhuluma nani. Bengikhuluma isikhathi eside kakhulu, nginigcina kube leyithi kakhulu. Kusase ntambama inkonzo yethu kuvala. Ngikholwa ngempela ukuthi umoya ongcwele ufakazisile kithi ukuthi ulapha manje. Asiphushe konke esingakwenza manje umkhuleko futhi silungele noma yini asiphathele yona ukuthi sizokwemukela.
There's many visitors here.
Manje kunezivakashi eziningi lapha, kukhona abanye lapha abavela kwezinye izingxenye zezwe futhi manje kuseni yiyani kusonto sikole lamadoda lapha ayizinceku zikaKristu. Bangabantu abakholelwa kuyo le nkonzo efanayo engishumayelayo, bangabe efundisi izisebenzi engikanye nazo izakhamuzi zombuso kaNkulunkulu. Banamabandla lapha, bangajabula ukuba nawe phakathi kwelabo kusase kuseni ukuya emasontweni abo ngalinye. Futhi uyazi ngicabanga ukuthi benze leso sitatimende, kodwa ngihlala ngisho lokhu kuyisono ukuthumela abantwana bakho kusonto sikole. Bangaki okwaziyo lokho na kuyisono ukuthumela abantwana bakho kusonto sikole, kufanele ubathathe. Ngakho qiniseka ukwenza lokho. Hamba nabantwana bakho kusasa kusonto sikole. La madoda mhlazimbe anebandla lawo elihleliwe esimweni esihle ukuze anakekele noma yibuphi ubudala nabo bonke abancane nabadala nabafanayo. Uzolizwe izwi lenkosi. Futhi ngikhulekela ukuthi ngalinyele ebandla labo kusasa lizobe ligcwaliswe kakhulu ngomoya ongcwele kuze kwenzeke izibonakaliso, izimanga, izimangaliso nezinto ebandleni labo. Futhi kuyoba nenkazimulo nodumo olukhulu olunikezwe inkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyakwethemba ngenhliziyo yami yonke. Manje masinya ukungena ngqo emlayizweni walobu busuku futhi ngifuna ukuqiniseka manje kusasa ntambama. Ngicabanga ukuthi ngelesibili nqo noma ligamenxe lesibili noma ukuthize. Futhi mangaka amakhadi emkhuleko? Ingabe sinawo amakhadi emkhuleko amaningi akhishiwe na? Kufanele sizenze lezi. Ngiyazi sifanele sibakhulekele. Wonke umuntu uthola ikhadi lomkhuleko uyakhulekelwa futhi bazobe benikezela amakhadi emkhuleko kusasa ntambama cishe izikashana ngaphambi kokuba inkonzo iqale. Ngingathi kungenani imizuzu engamashumi amane nanhlanu ukuze bengezukuphazamisa eyakusihlwa noma inkonzo yentambama. Ngakho umfana uzoba lapha futhi uzoba nomuntu othile ozomsiza futhi bazobe bekhipha amakhadi omkhuleko cishe mhlawumbe ingxenye yehora noma kanjani, noma mhlawumbe ukuthe xaxa kancane, noma ubani ofuna ikhadi lomkhuleko futhi sizokhulekela wonke esingakwazi. Bengizama kanzima kabi kodwa nesandla sami eBhayibhelini kulobu busuku futhi kukhona abantu lapha kanye nami abaziyo ukuthi le mihlangano phezulu naphansi ogwini bekuyimihlangano yokuhlola. Ngiya ezinkundleni zemishini uma kwenzeka ngibuye futhi kuzoba uhlobo lwenkonzo olwehlukile kulokho engikubambile. Ngizobe ngikhulekela abagulayo kuphela, yebo. Ngikhona ukubona okufihlakeleyo akuhambisani nabantu baseMelika. Abantu abayizihlakani abakuboni enye yalezo zinto ingenzeka e-Afrika futhi izinkulungwane ezingamashumi amashumi amabili nezingamashumi amathathu zizophuthuma ealtare khona manjalo kodwa siyafana nje ininikazi elithile laqashelwa ezweni lakithi esitolo sikasheleni kungekudala lalizama ukukhombisa umfana omncane yonke into kufanele ihehe ukunaka komfana omncane futhi emva kwesikashana lalixosha izinsinjana futhi lizishaye futhi wayevele aqolozele nje abuke phandle ngqo nje futhi ekugcineni ininikazi lanqotshwa kakhulu lavele lawela phezulu kwe-counter abanye abantu bemilapho beza kulo befuna ukuzwa ukuthi kwakuyini indaba lalikhala lathi ngumfana wami umncane lathi esikhathini esithile esedlule wavele wahlala waqala ukuhlala eqolozele futhi lathi ayikho into okufanele ihehe umfana omncane onguntanga yakhe akumhehi neze uvele aqolozele emkhathini lokho kucishe kube indlela ibandla eselibe ngayo uNkulunkulu unyakazisile zonke iziphiwo zikamoya ezinganyakaziswa okubaluliwe ngazo ebhayibhelini phambi kwabo futhi bavele baqolozele awu ngicabanga ukuthi kulungile mhlasimbe ngicabanga ukuthi kunjalo ungikhumbuze imbongi endala imbongi yengisi ngisi ngiyalikhohle igama layo yayibhala njalo yayiluthanda ulwandle kodwa yayingakaze lubone ngakho ngolunye usuku yayehlela ulwandle futhi yahlangana netilo selidala livela olwandle lase lithi uyaphi muntu wami olungile na yathi ngiye olwandle yathi angike ngabhala ngalo kodwa ngikaze ngilubone yathi ngilangazelele ukuhogela amagagasi alo acwebile ngithanda ukubona amazi amhlophe lapho ehlakazeka ngizwe ezinyoni zasogwini lolwandle lapho zindiza nosawuthi omdala itilosi linentshebe ebusweni balo lakhipha inqawe yehleza lathi miza lathi ngazalelwa kulo eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule ngaba lapho kusukela lapho angiboni lutho oluxhuxumisa kakhulu ngalo kuyini na wakubona kakhulu kwaze kwaba yinto evamile kuye yilokho ke okuyinkinga ngathi bani bephentekostali sibone okuningi kakhulu kwenkazimulo kaNkulunkulu kwaze kwaba yinto evamile kithi akusasixhuxumise ngizamile kanzima kakhulu lona umhlangano wami wokuvala wasebelika nakanjani ngizizwele ukuba ngize lapha kulelizwe ngithathe lesi sigejane esihle samadoda ngokunye ukuza ukuya ekudleni kwasekuseni futhi angikaze ngihlangane nesigejane esihle kangaka samadoda noma yimaphi amadoda angcono empilweni yami amadoda omoya angempela izinhliziyo ezigcwele uthando ngabantu bawo angabelusi abelusi bezimvu anikwazi ukulwa ukuthi la madoda akulwile ukulethela umhlangano lapha kunjalo kodwa bakufuna phambi kwabantu babo bakhathalele abantu bakubo bekhula emsini kaNkulunkulu futhi bazama ukubenza bazi okwengeziwe nguNkulunkulu futhi lapho bezwa ngento ethile kaNkulunkulu bayihlole futhi bacabange ukuthi ilungile letha phambi kwabantu kungakhathele kokuthinte ngo ini ngaba nokwazisa nokuhlonipha amadoda njalo kunjalo futhi sibe nokubeka izandla emihlanganweni sibe nakho lokho kusukela iminyaka neminyaka 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 uJohn Wesley wakhulekela abagulayo uCalvin uKnox uSpurgeon kwehle njalo bakhulekela abantu abagulayo futhi babeka izandla phezu kwabagulayo kufika ePentecostali nokukhuluma ngezilimi nokuhumusha nokunye nokunye futhi kuqhubeke kodwa asikazi asikubone lokho umoya ongcwele asenzela khona njengamanje niyabo futhi lokho ngizama ukubuyisa kubantu ukuthi awudingi ukulinda kuze kufike isipho esithile sikhethekile ezweni uKristu ohlala ekhona nebandla lakhe ubungathini ukuba ubulele phandle lapha emgwaqeni wophela ukufa engozini na bese ke uthi ngifanele ngithumele ngibize umfowethu Branham umfowethu uRoberts noma umunye ezangikhulekele na uKristu khona lapho uhlezi ekhona niyabo yilokho ngizama ukwenza abantu bakubone kodwa emva kohambo nohambo esizweni sonke kusalokhu kunjalo futhi ngokwazi kwami ngaphandle uma uNkulunkulu somandla embula kimi ukwenza okwehlukile lona kuzoba ngumhlangano wami ukugcina eMelika eUnited States ngaphansi kokubona kufihlakeleyo ngiyohlala ngishumayela futhi ngikhulekela abagulayo lapho ngiya kwamanye amazwe ngizosebenzisa lokho ngoba awazi hlobo ngeke wazi ukuthi lokho kwenzani kimi ngiqeda amandla umbono wodwa uzongidwengula isikhathi eside kunaleso ngaphezulu kokuma lapha amahora amathathu ngishumayela futhi ngiyakwenza ngiziphumuza ukuze ngithole okuzokwenzeka futhi akuthathi nje yilokho kuphela ngiyame ningizimu Afrika ngenye intambama kanye phakathi cishe cishe abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili umsamo into efanana le eyakhelwe lapho itrack yomjaho bekumele ngiyakhe ngakolunye uhlangothi umzila womjaho ngema phezulu lapho ingekho indlela yokukhipha amakhadi omkhuleko ngokukhona nje izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane sasingenabani nginezidingo zenkolo yehla ukhiphe umuntu oyedwa ezizwaneni zakho oshumele kuzo bafolisa iqulu labantu okuqala oweza emsamo kwakungowesifazane ngokwaMohammed ichashaze libomvu ebunzini lakhe njengoba wazi ukuthi ungokwaMohammed futhi ngathi uzeleni kimi na ngokwaMohammed wathi nginguye ngathi kungani uze kimi njengomKristu na wathi ngoba ngicabanga ukuthi ungangisiza wakhuluma kahle impela isingisi futhi ngathi ngabe wake walifunda iTestament elisha na wathi ngilifundile futhi ngathi kona ke ukubonile ngisanda ukukhuluma ngakho yiloko ayeyikho onguyezo lo wathi yebo mnumzane ngathi manje ke uma umoya ongcwele uzokwambula kuwe khona ke uzokwazi ukuthi umprofeti wakho kaMohammed angeke akwenze lokho ufile futhi wembelwa kodwa uKristu indlela kaNkulunkulu uvukile futhi ephila kuze kube phakade wathi uma engembule njengoba enze iTestament elisha lapho njengoba alisho ngizomemukela njengomsindisi wami futhi lapho ngathi ngaphinde ngambuka ngathi unesikhwanyana esinobomvu esibelethweni mnini wakho ehlezi khona lapho indoda endezecile kodwa ubunodokotela ezinsukwini zembalo ezedlule onamadeva amnyama owondlekile egqoke isudi empunga futhi wakuhlola ngasesithweni sosifazane wayesethi esibelethweni seqanda unesikhwanyana esinobomvu wathi ngembukela uJesu Kristu njengomsindisi wami siku ngezinkulungwane ezishumi zikaMohammed eziza kuKristu ngalowo mzuzu ngaphambi kokuba ngidlule ngakhuluma eKiwanis Club futhi kwakukhona abanye abefundisi futhi babekhuluma ngendoda eyodwa lapho eyayikade ilapho iminyaka engamashumi amabili futhi bathi lelo gugu eliyigugu wayesephenduke oyedwa kaMohammed base bengitshela ukuthi ngangihlanya nalokho abakubiza ngokuhlanya nalokho abakubiza ngokufunda ingqondo nokusebenza kwengqondo noma umoya omubi noma ukuthize wakuqulela bakaMohammed baningi kuKristu ngesikhathi sisodwa semizuzu emihlanu kunawo wonke amapheshana obuhlakani futhi konke sekudlulile eminyakeni eyikhulu namashumi amahlanu niyabo nakho la ukhona olandelayo ofika emsamo kwakungumfanyana onezincemu ngenkathi ngisambuka ngathi manje nginawo amandla oku kwendisa amehlo akhe uyazi ukuthi anginawo ngiyindoda nje buka umfo omncane futhi ngathi kodwa manje mayelana nempilo yakhe ngimbuka futhi ngakho ke ngisakhuluma umfana omncane ngathi uvela ekhaya lamaKristu ngoba egqukwaneni lakhe lapho ungena emnyango kunesithombe sikaKristu silenga ngakwese kunene sakhe somnyango lapho ungena unina noyise bangamazulu kodwa yena abangabantu abazacile abade futhi basukuma emuva le mhlawumbe ibanga lendlu yasidilobheni emuva ukuthi lokho ngokuqinisile futhi ngathi manje umama wamkhombisa uyise kwathi nje amehlo engane evuleka wazalwa enezinqemu ngabuke emuva futhi umfo omncane emi lapho isisu sakhe sincane singaphandle engagqoke izimpahla nhlobo futhi nango emile lapho engibuka kanjalo lapho ngibheka emuva amehlo akhe ayeqondile njengawami ngathi noma bani uyabona amehlo akhe aqondile wamdlula waqhubeka bangakamba kebezwe ngodokotela FF Bosworth omfowethu Bosworth omdala na enye yamadoda amadala angcwele kunawo wonke engake ngahlangana nawe empilweni yami nakho la wayekhona emsamo ngamuzwa ezama bangaki abake bamazi uN Baxter na isazi sezenkolo sengempela umfowethu kuKristu wayeminga lapho nodokotela waseBrithani wayiphikisana wenyukela lapho wayesethi wenzeni kulongane na ingabe uyiluthekisile ingqondo na futhi ngathi bese kuthi ke uhulumeni waseBrithani ekunikeze license yokusebenza ukwelapha ngakingazilutho ngokulutha ingqondo kunalogo uma ukulutha ingqondo kuzoqondisa amehlo engane anezincemu ninabo dokotela kungcono nisebenzise ukulutha ingqondo wathi awu ngizene prenem ngabeka ingane emsamo ezansi lapho futhi amehlo engane ayenezinqemo futhi lapha wayemi lapha ngaphansi kwesandla sakhe uthi amehlo akhe aqonde ngqo kukhona kwenzekile phakathi kwalapho nalapha futhi ngathi yebo uhlangane noKristu manje wathi induze omkhulu kakhulu abanye benu bezifazane bathanda iminduze eminye yaleyo minduze lapho iluleke amayintshi ayishumi nesishiyagalombili futhi lapho izixa ezinkulu zayo ngale yakomsamo wathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukuleyo mbali ngifundisiwe ukukholelwa lokho kungukuphila asikwazi ukukhweqiza lokho kuyiqiniso kodwa wathi uma ingabe ubambeka ngokwanele ukuba enze amehlo alowo mfana aqonde na? Mnumzane Bosworth ubeka izandla zakhe kuye wathi, Mnumzane uzodala isiyelo yalo, bheka ngaphandle phakathi lapho manje. Wathi, uthatha isikhathi esiningi kakhulu ngenkathi umfoti engaphansi kokugcotshwa kuzofanele sikucele ukuthi uhambe. Futhi wathi, umzuzwana nje Mnumzane Branham, kwenzekani kulowo mfana na? Ngabe uJesu Kristu ubambeka ngokwanele ukuba awaqondise lawo mehlo na? Ngathi uzodinga uthathe izwi lami wayemi khona lapho angizange ngisho ngimthinde. Ukukholwa kwalowo baba nomama phandle lapho nalo mntwana amehlo akhe aqondile. Wadidulela wonke umuntu emuva wase ekhuphukela emsamo waphakamisa isandla sakhe wayesethi, khona-ke ngimukela uKristu njengomsindisi wami siqu. Futhi ngenkathi ngihamba cishe izinkulungwane ezingamashumi amabili nenhlanu noma amashumi amathathu phandle endizeni ngivalelisa, lo mfo omncane weqa imigqa yabo owayelapho futhi wagijima waphumela lapho wangigona entengeni futhi waqala ukukhuluma ngezilimi. Futhi wathi, ngihambile manje ngizoba isithunywa senkolo sezokwelapha kubantu bomdabu emuva phakathi lapho ngaphansi kokuhlela kwepentekostali. Ohe, ngaleyo ntambama lapho ngimi lapho udaba olulodwa nje futhi ngeke ngibe naso isikhathi sokunixoxa, kodwa lapho lokho kwenzeka ngathi, bangaki kini abafuna ukwamukela uKristu njengomsindisi wakho siqu na? Ngifuna uphakamise isandla sakho. Kwasukuma izinkulungwane ezingamashumi amathathu abantu bomdabu abembatha izingubo zokulala abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ababengazi ukuthi kwakuyisiphi isandla sokunene lesokhohlo. Abesifazane bemi lapho bengagqokile isiqeshana esingamayintshi amane obubanzi ubuhlalu. Futhi omunye wathi, ngikholwa ukuthi babeqonde ukuphulukiswa ngokomzimba. Ngathi, ngangingaqondile ukuphulukiswa ngokomzimba. Uyakholiseka yini ukuthi ibhayibheli ukuthi ngisanda kukutshela lokho ayeyikho? Unkulunkulu owenza lokhu na? Bonke baphakamisa izandla zabo ngathi, uma uqotho phehliza isithixo sakho emhlabathini. Ngokufana nesiphepho sothuli kanjalo futhi abantu bomdabu abembatha izingubo zokulala abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu bamukela uKristu njengomsindisi wabo ngesikhathi esisodwa. Futhi ngakusasa ekuseni uSidney Smith, imeya yaseThekwini eNingizimu Afrika, wangishayela ucingo esithi, yiya emafasiteleni akho ubheke ngasogwini lolwandle, ngokusheshe impela uzobona into ethize ongakaze uyibone. Futhi nakho kufika amaloli ayishumi nesikhombisa, amaveni amakhulu futhi emade njengoba isuka lapha aye lapho, kusho khona ukuthi phuma laphaya nje egcwele. Ngenza umkhuleko wodwa, umkhuleko wenhlangano yebandla walezo zinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane izilwandlekazi nje zabantu. Usibonile isithombe sakho bese kuthi-ke yilokho ukuguqulwa kule nto. Futhi lapho ubheka lapho ngase ngibuka phandle lapho futhi babelele phandle lapho futhi ngavele ngama nje ngaphakamisa isandla sami futhi ngenza umkhuleko wodwa omncane cishe wemizuzu emihlanu phezu kwabo bonke. Futhi ngathi, uma ukholwa ukuthi lowo moya owazi izimfihlo zenhliziyo unguNkulunkulu weBhayibheli, khona-ke yemukele ukuphulukiswa kwakho. Futhi ngakusasa ngabuka ngaphandle ngefasitela futhi eziyishumi nesikhombisa zaleyo mithwalo emikhulu yamaveni yedla nalabo bomdabu ababelele kulezo zinto ababezipakishela kuwo, nezagila nezihlalo ezinamasondo nezinhlaka nakho konke okunye. Wayihamba emva kwalokhu ecula konke kuyenzeka kholwa kuphela. UDokotela F.F. Bosworth ngomunye wamadoda athembeke kakhulu engake ngawabona, wayengeke ngineze, wayezongathekisela ngaphansi esikhundleni sokungathekisela ngaphezulu. Wathi futhi, Branham, ngenkathi ngibona leyo nto enkulukazi yenzeka, wathi, ngingasho ngesandla sami ebhayibhelini ukuthi ngingathekisela ngaphansi izimangaliso eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ezivelele ezenzeka ngesikhathi esisodwa. Futhi saphendula amakhanda ethu sasuka sahamba futhi sithi, awu, ngiqagele kwakulungile, bazopha gama basilahle kunjalo kunjalo. Ningabantu bami, mina ngingu Anglo-Saxon, ningabantu bami yilowo engi nina nifana nami, ningumuntu womhlophe futhi mina ngilapha ukuzonitshela kodwa imfundo yenu inimoshile. Kunjalo impela, ukuqinisa kuNkulunkulu ukwenza njalo. Imfundo iyisitsha esikhulu kunazo zonke ivangeli lake laba nazo. Ngikusho lokho ngenhliziyo yami yonke, yisitsha esikhulu kunazo zonke ivangeli lake laba naso. Kunzima kakhulu kubhekana nomhedeni ofundile kunalowo ongafundile. Angeke ngitshele ukuthi yize khona ngo kuleyo ndawo efanayo futhi ngababuza laba bantu ngathi ungalindi manje uze uhambe ufunde izilwimi. Hamba utshele wonke umuntu esizwaneni sakho. Nginezixeshana zamaphephandaba lapho ngiyakhohlwa ukuthi zingaki inqaba yezibhamu nezinto ababezitshitshile nje esizwaneni samashangane bazibuyisa. Leya yase iphepha lasethekwini lakuqukatha ukuthi basebeqedile ngesono. Futhi qaphelani ake ngisho into ethize nje hayi ukuhlabalaza okungcwele kodwa ukuba ubuzalwane nokwesaba uNkulunkulu nangokwexwayisa kini. Labo besifazane bemi lapho benqununqu bengagqokile lutho ngaphandle kwesixeshana. Futhi ngokushesha lapho bemukela uKristu njengomsindisi wabo basuka lapho besonge izingalo zabo. Phendule umbuzo wami othile. Uma nje ukwamukela uKristu kuzobangela owesifazane ongasazi isandla sokunene nesokhohlo ukuqonda ukuthi unqunu singazibiza kanjani ngokuthi singamaKristu futhi sihlale sihundula izingubo zokugqoka ngaso sonke isikhathi na. Kukhona okuthile okungalungile ndawo ndawo asikhuleke. Baba wasezulwini ngizamile kanzima ngenze konke engikwaziyo okusele kukuwe Baba. Mina nje ngiyakhuleka usisize manje njengoba sifunda izwi lakho. Lapho sikhuluma noma yini oyibizile wena ngokuqinisekile izofika. Ngikunikela konke kuwe kanye nami uqobo lamazwi ambalwa abekwe lapha phambi kwami futhi ngikholekela ukuthi uzolingcwelisa ukukuhlonipha. Ngiyaxolisa ukuthi ngibamba abantu bakho kudlule isikhathi kakhulu futhi ngiyakhuleka Baba ngazi ukuthi imvuselelo siphelile nabantu bakhandleka kalula. Ngiyaxolisa uma kukhona okube ngikwenzile futhi ngikholekela ukuthi uzonge siza kulobu busuku futhi usivumele sibone izwi lakho kanye futhi ekukhanyeni kwalo bese uphulukisa abagolayo futhi usindisa abalahlekile. Sikunikela kuwe egameni likaJesu, amen. Mathewu ongcwele 12 qala ngeevesini lamashumi amathathu nesishiyagalombili. Nina bahle kakhulu nje ngiyakuzonda ukuthi ngifanele ngizimpintshe niyabo. Futhi sijwayele isikhathi semvuselelo lapho sishumayela ubusuku bonke, sikhuleke ubusuku bonke, ubusuku emva kobusuku, niyabo? Ngaso sonke isikhathi sihamba njalo lapho imvuselelo iqala kuba nje imini nobusuku, imini nobusuku. Ngikhathala ukuthi uphuthwe umsebenzi wosuku, lokho kulungile, kodwa ngifuni wena uphuthwe ngosonto sikole kuseni, ungaphuthwa usonto sikole. Uma kufanele uphuthelwe umsebenzi wosuku, ngeke ngiphatheke kabi kakhulu ngalokho ngoba zonke lezo zinto ziyabhubha noma ikanjani, kodwa ningaphuthwa usonto esikole. Ngizonidedela kusenesikhathi ukuze niye kusonto esikole. Ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili likaMathewu 12. Kwakukhona abanye kubabhali kubafarisi baphendula bathi, mfundisi, sithanda kubona isibonakaliso esivela kuwe. Kepha waphendula wathi kubo, isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngoba ngaphenduka ngokushumayela kukaJona. Bekani, lapha kukhona omkhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane esilahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bekani, lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Ngifuna ukuthatha indikimba encane evela lapho. Bheka, omkhulu kunoSolomoni ulapha. UJesu wayekade ngicupha iwashi lami, ngakho ngiyazi ukuthi ngeke ngeqe isikhathi kulobu busuku. UJesu wayekade khuza imizi ayephume kuyo futhi wayenze imisebenzi yakhe nezibonakaliso. Wayebakhuza ngoba bengamkholwanga. Uma nizofunda isahluko esandulele, isahluko se-11 futhi ufunde isahluko se-12, uzobona phakathi lapho labo bantu ababefanele ukuba balwazi usuku ababephila ngalo babengalazi behluleka ukuluqonda futhi esikhundleni sokwazi nje impela usuku nesibonakaliso esasiyobanyiso osukwini lwakhe waze wabasole wathi ningahlukanisa ubuso bezibhakabhaka kodwa isibonakaliso sesikhathi anikwazi ukusihlukanisa ukuba beningazi mina beniyolwazi usuku lwami manje ake sizame nje ukuphuza yonke injosana yelokhu phakathi kulobu busuku futhi ngiyazi kwehlukile le mibhalo yakheke ngokwehlukile mina kunalokho okungenzeka ukuthi benilokhu nikulalela kodwa ngifuna nizame ukulalelisisa kulobu busuku niyabo babezama ukuba nombono wabo siqo futhi bengamlaleli ngokombhalo
Why don't you search the scriptures?
Ngoba wayethe kubo kungani ningahloli imibhalo ngokuba iyo efakaza ngami kuyo nicabanga ukuthi ninokuphila kuphakade futhi ifakaza ngami futhi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa abazange bamkholwe enguNkulunkulu futhi nokho engumuntu wathi uma ningenako ngikholwa njengomuntu kodani imisebenzi imisebenzi mayifakaze uma ningakwazi ukungikholwa uma ke njengazala ngokungemthetho futhi anginemfundo angikaze ngivele kunoma yisiphi sezikole zenu nokungenokungiye futhi ningeke ningikholwe ngoba ngikaze ngikhuphuke ngaphansi kwemfundiso yenu noma ukungenokungiye ngani kholwani imisebenzi engiyenzayo ifakaza ngami ukusola ukunje kuba bantu
now notice
manje qaphelani yonke imizi ayeye kuyo futhi wayekade esola iCapernaume wena uphakanyiselwe ezulwini kodwa uyokuhliselwa esogweni uma imisebenzi yamandla yayenziwe kuwe lokho okwenziwa kuwe kwakwenziwe esedoma ngabe isamile namhlanje futhi waqala ukukhuluma omunye komunye ukuthi kanjani lokho kukhona ogulayo lapho uma abanye ababazalwane bezomkhipha futhi bathathe noma bamkhulekele mbambe nje ngezandla zakho mfowethu futhi ake ngimkhulekele khona lapha
I pray for us.
Baba wethu sezulwini ngiyamkhulekela uTata amandla kaNkulunkulu somandla mawabe phezukwakhe futhi amkhulule Nkosi ngikucela lokhu egameni likaJesu Kristu Amen. Manje ukuyikho ugula ngempela ngenxa yokucindezeleka ngalapho nesixoxo sihlezi simzungezile kunendoda ehlezi lapha khona lapha ingiyibhekile ihlushwa into efanayo ngakho nje uma ufuna ukumthatha umjike lezise noma umkhiphe futhi umdedele athole umoya omncane nezinto bese ke umbuyisa kuzolunga manje ngikathi besenza lokho lalelani lokho esizama ukukusho lapha manje ukuphulane kungahle kudingeke ukuthi nimthwale ngoba uqulekile nebo
Jesus said that he was rebuking those people.
Manje qaphelani uJesu washo ukuthi wayebasola labo bantu ngoba babemnqabile ezintweni ayezenza futhi abakwazanga ukuqonda.
And he was telling them
futhi wayebatshela ngakho manje uNkulunkulu wayebuyela kubo ukukho ngenxa yokungakholwa kwabo.
Now we know this that in every generation
Manje siyakwazi lokho ukuthi kuzo zonke izizukulwane esibe semhlabeni uNkulunkulu belokho ekhombisa iziphiwo zakhe nezibonakaliso nezimanga zokuqinisekiswa kwezwi lakhe njalo futhi abantu bangisho nasethestamenteni elidala ngezinsuku uJesu ayebhekisela kuzo lapha yena ngempela ngokweqiniso bancika kakhulu esibonakalisweni kunalokho ababenakho esayenzeni yenkolo Ngoba uma isayenze yezenkolo akunendaba ukuthi yayibukeka inkulu kangakanani nokuthi yayibonakala ilungile kangakanani uma iUrimi neThumimi ingakhulumanga ukuthi yayilungile yayingalungile niyabo babethembele esibonakalisweni esingaphezulu kwemvelo kodwa isibonakaliso esingaphezulu kwemvelo sasingena kuzwa kunoma yini ngokufanele sifike ngokwezwi manje yile nto lokufanele siqaphele namuhla sinaze zonke izinhlobo zezibonakaliso kodwa kufanele kube yizibonakaliso sezivela esithembisweni sezwi isithembiso sezwi ukwenza lokhu futhi siyazi ukuthi kulolu suku sikabheka izinto ezingalungile ngokuqinisekile singakwazi ngoba uSathane uphonsa yonke into yakhe lapho ukwenza konke angakwenza ukukumisa kodwa asoza kwenza izwi likaNkulunkulu lizonqoba lizoqhubeka ngakho akasoze alimisa leyo into eyodwa eqinisekile manje uNkulunkulu njalo bebathumela izibonakaliso futhi wabatshela ukuba bakhole abaprofeti babo nokunyina kunye eBhayibhelini khona ke uJesu lapha esamile lapho emva kokuba esenze izinto eziningi kakhulu
here comes these
khona ke nako kukhuphuka laba abafarisi base bethi inkosi sifuna isibonakaliso kuwe ngenkathi sebembonile enza khona impela ibhayibheli lathi uyakwenza futhi lokho bayabuya futhi bathi sifuna isibonakaliso kuwe futhi wababuka ngiyabona ngamehlo engqondo edangele wayesethi isizukulwane esibuthakathaka nesiphingayo sifuna isibonakaliso futhi kabayi kwamukela isibonakaliso ngaphandle kwesibonakaliso sika Jona uchaza uJona umprofeti njengoba wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo nendodana yomuntu kufanele ibe senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu manje ngifuna wena manje beka ukuthi hlobo loni lwesizukulwane esingafuna lezi sibonakaliso isizukulwane esibuthakathaka esibi esingakholwayo esiphingayo bangakwaziyo nezazi zezenkolo nabafundi bemibhalo okwaziyo ukuthi njalo ibhayibheli linempendulo embaxambili na lihlala liphendula liphinde liphendule futhi liyaziphinda lisoze lafa liyizwi laphakade likankulunkulu futhi lapha kumathewu isahloko sesithathu washo lapha wathi iphuma egibhithe kungenzeka kugcwaliseke okwakhulunywa ngomprofethi ngiyibizile ndodana yami iphume egibhithe funda umbhalo osemphethweni wekhasi wakho bese uthole ukuthi lokho bekuyini kwakungujakobe ndodana yakhe kodwa futhi kubhekise kukristu ndodana yakhe lihlale linempendulo embaxambili futhi manje uJesu kusobala wayebhekisela kuleso sizukulwane kodwa noma yiziphi isizukulwane esibi nesingakholwayo esiphingayo futhi uma lokhu kungahlangabezani neziqo zaso lesi sizukulwane esiphila kuso namuhla mhlaba wonke jikelele angazi ukuthi yini eyenzile siphila esikhathini sesinye sesizukulwane esingakholwa kakhulu esiphingayo esake saziwa ngathatha iphepha lapho ngindizela phezu kweHollywood lapha esikhathini esingeside sedlule noma eLos Angeles futhi ngangifunda lapho lawo macala amakhulu angamashumi ayisikhombisa nane ayenziwa njalo ebusuku amacala amakhulu edolobheni elilodwa eLos Angeles
I was reading in a Chicago paper.
Bengifunde pepeni la Chicago esikhathini esingeside sedlule lapho ezintathu udaba lokuhushula izesu oluyizinkulungwane ezingamashumi amabili nantano lwaqashelwa edolobheni la Chicago ngenyanga cabanga ngakho.
And were homosexual. On this west coast
lapho bungingini kulolunkulu osetshenela ngase kwenyuke ngamapercent ngamashumi amathathu kusukela ngonyaka odlule.
Oh.
Abanga ngakho isizukulwane esiphingayo.
Oh if we just had till about 2 o'clock in the morning to dig in.
Oh kube besibe cishe kuze kube ngelesibili ngqo ekuseni kuba simbe kuloko esibi isizukulwane esiphingayo.
That would be the kind. And they would get it. What was it?
Gabuyobo uhlobo lolo futhi bebeyolujola kwakuyini na isibonakaliso sokuvuka manje sikuphi thina na njengoba uJona wayesesiswini somkhomo indodana yomuntu izoba senhliziyweni yomhlaba abantu abaningi namuhla bacabanga ukuthi usekhona lapho kodwa akafile ubukile kwabafileyo futhi lapha kakinathi manje ebonakala phakathi kwethu ezifakazelene uqobo phansi nephezulu ogwini emhlabeni wonke yonke indawo ukuthi uyaphila
And the wicked and an adulterous generation sees a sign.
Futhi sizukulwane sibi nesiphingayo sibona isibonakaliso sokuthi uJesu Kristu yaphila futhi akafile.
A wicked and an adulterous generation will see.
Isizukulwane sibi nesiphingayo siyakufuna isibonakaliso futhi bayosithola isibonakaliso sokuvuka bakuzike kujule ngempela manje kufundisisise. Ngikathi uvumela lokho kuzike ngifuna ukubuza ukuthi ize ngoJona. UJona wayengumprofeti. Abantu abaningi bamlaza ngecala uJona futhi bathi awu wayengumhlukuku omdala yena akazange ahlubuke indoda kaNkulunkulu izinyathelo zolungileyo ziyalwa yiNkosi uyakukholwa lokho na futhi angikathali ukuthi indoda kaNkulunkulu yenzani uma igcotshwe nguNkulunkulu ngakho yenze izinto ecabanga ukuthi zingukuhlanya kuyona kodwa uma nje uzoqaphela kuphela usebenza kahle impela uma nje ihamba ngendlela eholwa ngayo manje uNkulunkulu watshela uJona ukuba ehleleni neve idolobha elilingana neSt Louis ababi ohe futhi bependukezelwe bephambene yonke into yayingalungile ukhulumile ngabo wathi yetshala lapho futhi umemeze kakhulu ngokumelene nabo futhi wehlela enkunjini futhi wazithengela inani lokugibela esikhundleni somyeni neve mhlasimbe kwakungekho migumbi ehamba ngaleyo ndlela ngakho uvele uwelela etharishishi angikholwa ukuthi kwakungubuwula emva kokuba ngithole isambulo sangempela sakho futhi ngibona ukuthi kwenzekani futhi ngifunde izincwadi kokho futhi ngiyabona lapho ayeqinisile khona futhi mkwakuqane uphumela olwandle wangena enkathazweni nezimpepho zakhuphuka futhi bacabanga ukuthi umkhumbi wawuzocwila nojona wabatshela ukuthi kwakuyiphutha lakhe babopha izandla zakhe nezinyawo zakhe futhi bamphonsa olwandle futhi unkulunkulu wayelungiselele umkhomo ukuba mgwinye manje eminyakeni ethile edlule cishe eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule baletha uhlakalo mkhomo eluyivile eKentucky lokho kungaphesheya komfula lapho ngihlala khona futhi babenokuthi umlomo wawo wawumkhulu kangakanani nomunye oselwazi omncane emi lapho owayenemfundo eningi kunokuba wayenobuhlakani ukulawula ngakho waye khuluma konke ngalowo mkhomo futhi wathi manje nizwile inganekwane endala ngomkhomo ogwinya uJona wathi uma uzoqaphela ubungeke ufake ibaseball empinjeni wawo wathi ayikho into enjalo ngangingum-Irish kakhulu ukuthi ngingakumela lokho ngakho ngathi ngithande nje ukusho ukuthi ize kuwe mfo kunento eyodwa oyigejile lowo mkhomo ungahle ungakwazi ukukwenza kodwa uma uqaphela unkulunkulu uwulungiselele lona lona kwakuwuhlobo olukhethekile wawungaphonsa sonke isiqembu empinjeni wawo mhlawumbe niyabo unkulunkulu walungisela uJohn Nhlanzi nebo wawakhiwe ngokukhethekile wakhelwe ngokuyalwa ukugwinyala umprofeti futhi yena futhi kwaba ayikho into enjalo abantu kancane akuyona indawo yokwenza ihlaya kodwa ngibengintombazanyane yayisindisiwe futhi yayikhuphuka ngomgwaqo imemeza kakhulu mayibonge nkosi futhi icula izinile zayo ezincane ezidonsekele emuva nobuso bayo bukuxebezela njengo-anyanisi ohlutshiwe yayinesikhathi esikhazimulayo umpika inkolo wayemekoneni wathi kwenze njani na yathi ngisindisiwe ezansi lapho nesedlule mayibonge nkosi wathi yini onayo phezu kwenhliziyo yakho na yathi ibhayibheli wathi ngiqekele uyalikholwa yathi impela ngiyalikholwa wathi uyayikholwa leyo ndaba phakathi lapho ngojona na yathi impela ngiyayikholwa leyo ndaba ngojona wathi uyakholwa ukuthi ujona wagwinywa umkhomo na yathi o yebo uma ibhayibheli lasho ukuthi ujona wagwinywa umkhomo ngingakukholwa futhi wathi o wathi uzokufakazisa kanjani ngenye indlela ngaphandle kokukholwa na ngani yathi uma ngifike ngizovele ngikhuphuke futhi ngikhulume noJona ngakho wathi kodwa ke kuthiwani uma uJona engekho lapho na yathi kodwa ke kuzomela umbuze ngiqagele lokho kwakwenele yebo ngakho lowo mntwana omncane kodwa nokho uNkulunkulu uyakwazi
so Jonah was sold out of the ship
ngakho uJona waphonswa ngaphandle komgumbi futhi umkhomo uzingela emanzini ukuthela ukudla kwawo wamgwenya uJona futhi noma ubani uyazi njengokuphakela inhlanzi yakho esagolide lapho inhlanzi encane idla futhi igcwalisa isithu sayo esincane ngihlela phansi ngaphansi kwembiza lapho oyingenise khona isitshe esincane futhi iphumuza izigwedli zayo ezincane ngaphansi iyadla iyaphumula nale nhlanzi ngenkathi igwinyela umshumayeli futhi yehlela ngaphansi olwandle ukuze iphumule angazi ukuthi kwakujule ngamafatomu amangaki kodwa yayilele phansi lapho futhi ngingathanda ukukhuluma ngalokhu manje uyazi uthola abantu abaningi kakhulu abathembele ezimpawini awu ngakhulekelwa nginesandla esikhubazekile ngakhulekelwa kodwa ngiyamkhola ngempela uNkulunkulu kodwa isandla sami asingcono asisoze saba ngcono inqobo nje uma ubheka leso sandla niyabo ubheka into engesiyo ufanele ubheke isithembiso sakhe esikhathini esithize esedlule abadala abashadikazi abadala beza futhi befuna ngize ngikhulekele umfana wabo wayefa uklilo omnyama futhi ngizange angikwazanga kuhamba futhi waqhubeka elindile futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa umfo mdala wathi umfana wami uyafa manje futhi ekugcineni ngemva kwenkonzo ngahamba udokotela akavumanga ukuthi ngingene futhi wathi Cha, unabantwana futhi angikwazi ukuvumela ungene ngoba lowo kilo uyathelelana futhi wathi ubungeke umsizi ngalutho. Futhi mina ngikhuluma nendoda angatshela ukuthi yayiyikatolika futhi ngathi ukuba umpristi ubelapha ukuba lowo mfana ubengumkatolika futhi lo baba wayefike wangithola futhi ngangingumpristi. Wathi lokho kwehlukile. Wathi uyabona umpristi akashadile. Ngathi ungamvumela ukuthi angene yathathe mnike imikhuba yokugcina ubungeke na. Wathi yebo kodwa umpristi akashadile unabantwana. Ngathi uma ngizithathela umthwalo na ngizosayina iphepha ngizothatha umthwalo ngigcinene ngamvumisa wangiqokisa njengeku-Clark the Clan nalo lonke uhlobo lwezinto kimi wase engithumela lapho okwakukhona lo mfana. Manje kwangena inhliziyo kukhona okungalungile ngenhliziyo yakhe. Umshini wokubonisa ukushaya kwenhliziyo wabonisa ukuthi yayehle kakhulu futhi ishaya izikhathi eziningi kakhulu ngomzuzu. Futhi umama omdala nobaba bema lapho eceleni komfana ngaba uhlangothini olulodwa lombhede nabo kolunye nomhlengi gaza omncane wema lapho esibhekile ininikazi elincane elibukeka kahle icishe ngiqekele iminyaka engamashumi amabili nenhlanu budala. Futhi ngakho ngabeka izandla zami phezu komfana futhi ngakhuleka futhi nje ngacela umkhuleko owejelekile. Futhi lapho sengithi amen ubaba umdala wadumela umama waseqala ukumgona naye bagonana bathi mama kumangalisi yini siyabonga Nkosi Jesu ngokuphulukisa umfana wethu. Umfana wayemubi njengoba ayekade enjalo futhi bavele basula izinyembezi emihleni omunye nomunye futhi bavele badumisa uNkulunkulu. Futhi lowo mhlengikazi omncane emi lapho wayengakuqondi lokho futhi wathi mnumzane konke kulungile ngiyacabanga. Wathi angiyena wenkolo yakho kodwa uhlobo lwenkolo yakho. Wathi kodwa ngifuna ukukubuza ukuthize ungakwenza kanjani lokho wena nomama walo mntwana nenza kanjalo nalowo mfana elele lapho efa na. Wathi madam umfana kafi ngani. Wathi ubekwikhoma izinsuku ezintathu futhi uhlobo luthile lomshini lapho lwabonisa ukuthi lesi sandla sake sawela kude kangako akuzange emlandweni wezokwelapha asizange sibuye futhi ubaba dala angisoze ngakukhohlwa. Wasula amehlo akhe wayeseya ngale wayesebeka izandla zakhe ehlombe laleyo ntombi. Wathi mntwana wathi ufundiswe ukubuka lo mshini lokho kuphela owazi ngakho ngokuqaphela lo mshini. Wathi lokho kukuthi ukwaziwa yilowo mshini kusho ukuthi kwenzakalani lapha iqiniso lelo. Wathi ubheke lowo mshini kodwa ngibheke isithembiso esenziwa nguNkulunkulu. Kuncike kulokho okubukayo lowo mfana ushadile futhi nabantwana babili. Niyabo uyakhombisa nje niyabo walala kanjalo ezinye izinsuku ezimbili noma izintathu kodwa waphuma ngo waphila. Niyabo ukhombisa nje ukuthi yini oyibukayo. Ufanele ubone lokho okubukayo ungabuki izimpawu zakho. Uma noma ubani wayenezimpawu uJona wayenazo. Manje khumbulani wayesesiswini somkhomo ake sithi wayejule ngamafatomu angamashumi amabili phandle lapho olwandlekazi izandla zakhe ziboshwe ngemva kwakhe izinyawo zakhe ziboshiwe nasesiswini somkhomo elele ebuhlanzweni bomkhomo esiswini sawo ukhula lwasolwandle luzungeze intamo yakhe. Manje lokho kuyizimpawu ezithile ngempela. Wayebuka ngapha kwakuyisisu somkhomo ngaleyo ndlela kwakuyisisu somkhomo yonke indawo ayebheka kuyo kwakuyisisu somkhomo. Manje lokho yizimpawu ngempela. Akukho noyedwa kini omubi kangako kulobu busuku. Ngiqinisekile kunjalo omubi kangako. Yonke indawo lapho ayebheka khona kwakuyisisu somkhomo. Kodwa niyazi ukuthi wathini na bayize lamanga ngeke ngibakholelwe. Wathi nina ngiyakuphinda ngibheke tempelini lakho elingcwele. Waphenduka ngomhlane wakhe futhi wabhekana ngakho konke ayengakwenza ebheke ngasetempelini. Ngani lapho uSolomoni enikezela lelo tempeli wakhuleka ngalolu suku ngenkathi insika yomlilo ingena futhi yehla emva kwendawo engcwele. USolomoni wakhuleka wayesethi Nkosi uma abantu bakho besebunzimeni noma kuphi futhi babheke ngakule ndawo engcwele bese uzwa kuvele ezulwini futhi wakukholwa futhi uNkulunkulu wenza ukuthize. Angazi ukuthi wenzeni. Angahle kuba wafaka ithange lomoya mpilo esiswini salowo mkhomo. Angazi ukuthi wenzeni. Wamgcina ephila izinsuku ezintathu nobusuku futhi wamehlisa endleleni yakhe lapho ayemelwe ukuya khona. Futhi uma uJona ngaphansi kwalezo zimo engakholwa emkhulekweni owenziwa yindoda eyahlubuka kamuva ngenxa yabesifazane njengoSolomoni. Wakholwa ethempelini lakhiwe ngezandla zabantu. Bekufanele kube kakhulu kangakanani thina kulobu busuku. Sibheke kuKristu ohlezi ngakuwe sekunene sikaNkulunkulu. Ngegazi lakhe uqobo lenza isincuselo phezu kokuvuma kwethu. Besifanele sikukholwe kanjani. Lutho akukho zimpawu okumendleleni. Ngibheke esithembisweni sikaNkulunkulu ukuthi wathi uyakwenza yileyo nto kuphela buka lokho wayilapho-ke ngafunde indaba kukho ngesinye isikhathi bonke abantu baseNineve babengabahedeni abahedeni ngokuvamile bakhonza izilwane nokuphila le ezansi lapho eningizimu imelika ngibaqaphelile benza umdanso wekangaroo babe nomdanso ohlobo oluthile lwephathi futhi bonke badansa njengekangaroo ngoba yilokho abake bakubona ikangaroo nje ngakho babezoyidla ikangaroo ngokuqondile futhi bayiphonsa emlilweni futhi bayicisha kancane futhi ho ukuthi bakwenze kanjani angazi ngangingalambile ngakho-ke noma kanjani bona indlela ababedansa ngayo njengomdanso wekangaroo bakanjalo futhi uyababona bedlule e-afrika banazo zonke izinhlobo zezinto ezincane ezibukeka zixakile zezilwane ezifafazwe ngegazi awu yilokho abakholelwa ukuthi ngunkulunkulu futhi manje sitshela ukuthi laba bantu ezansi lapho eNineve nabo babekhonza izithixo futhi unkulunkulu wabo wolwandle kwakungumkhono ngakho wonke amadoda umsebenzi owawungasolwandle ayengabadobi umsebenzi omkhulu futhi kwakuwukuthunyelwa kwamanye amazwe okukhulu lapho kwezinhlanzi emhlabeni ngaleso sikhathi ngakho-ke bonke amadobi babephandle lapho ngezikhathi zasemini ngolunye usuku bedoba bedonsa amanethi abo futhi khona manjalo unkulunkulu wenyuka ephuma olwandle unkulunkulu womkhomo wagijima wafinyelela ogwini futhi wakhipha ulimi lwawo nomprofethi ufika ehamba ephuma ngo olimini lomkhomo ephumela emhlabathini ngo akumangalisi ukuthi baphenduka amen unkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto nokho ngobulula bakho unkulunkulu uyazi ukuthi kwenziwa kanjani yabo ujona akazange ahlubuke wayelandela nje ukuhola kukamoya yileyo ndlela yokwenza abantu baphenduke yena futhi wehla wadabula ngo emzini wathi uma ningaphenduki ezinsukwini ezingamashumi amane le ndawo izocwila yilokho kuphela yabo bebengenza kanjani noma yini ngaphandle kokuphenduka na ngoba yena kanye unkulunkulu wabo wakhafula umprofethi babazi ukuthi wayenomlayezo lowo kwakungunkulunkulu wabo ngakho bona wavele wakukhafula unkulunkulu wethu ungukristu amen futhi wethumela umoya ongcwele kungani singakukholwa na yini ngiyazibuza lapha wabonakaliswa enyameni nangwemile futhi wathi futhi abantu baseNineve bazosukuma ngosuku lokugcina kanye nalesi sizukulwane basilahle ngoba baphenduka ngokushumayela kukajona futhi lapha kukhona omkhulu kunojona kodwa-ke mceleni isibonakaliso kodwa-ke uyaqhubeka nokuzho cishe ngalo kathi ukuthi unkulunkulu kuze zonke izizukulwane bakwethu noma nini lapho unkulunkulu ethumela isiphiwo emhlabeni futhi abantu basemukele lowo ngunyaka wegolide waleso sizukulwane kodwa lapho besenqaba isiphithiphithi kuleso sizukulwane manje ukuba-ke kulobo busuku uma abantu basemelika zisho ukuthi bayisizwe sabakristu kuthiwani ukuba sonke thina esizisho ukuthi singamakristu singasemukele isipho sikankulunkulu asithumele kithi umoya ongcwele na bekungeke yini kumangalise na ngani besingayeka ukwenza imicilisholo ejikitshelwayo ngani bekungeke kube khona lutho emhlabeni oluke lusilimaze abakwazanga sinesivikelo umoya ongcwele uphezu kwethu impela ngeke sidinge lutho olunye ngaphandle kokamoya ongcwele uma abantu bebengamane bemukele isipho unkulunkulu abathumele sona futhi lewo ngumoya ongcwele kodwa elinye ibandla liyokwehluka kwelinye futhi leli lithi o ayikho into okuthiwa ngumoya ongcwele lokho kwakungokwabaprofethi futhi kuyisipho khona manje ngesebandla futhi manje yizinsuku zokugcina kungani awudingi ukukhuluma ngezindawo zokukhosela zamabhomu abantu bamba ngaphansi komhlabathi njengezimvukuzane bezama ukubalekela ibhomu le-atom uzokwenza kanjani na ngani ayobhoboza imbhomu emhlabathini cishe imayele kushona kanye mayela ikulu namashumi amahlanu isikwele awu ukuba ubungamamayela ngamashumi amahlanu ngaphansi komhlaba kuthi ngqu ngaphansi ko ubindiza olushisayo ukungankazela kwakho bekuyophula onke amathambo emzimbeni wakho ayikho nhlobo indlela yokuphunyuka indlela eyodwa kuphela kodwa sinendawo yokukhosela amabhomu ayenziwanga ngensimbi kodwa yenziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe siyaphumula amen futhi ayikho phansi lapha kuphezulu lapho ufika ngaphezu kwayo lapho uhamba ngomkhumbi ungena ugwedlele esifubeni sakhe impela yilokho kuphunyuka ake ngiqathaze lokhu phakathi ngethemba ukuthi iwashi lami ngeke likhale ngokushesha kakhulu kodwa abukani lalelani abantu namhlanje bakwesabela kufa ubukhomanisi ngiyanidabukela awu ngibeza bani ubukhomanisi na ngifuna noma yisiphi isazi sezenkolo noma yisiphi isazi zebhayibheli ukuba singibonise lapho ubukhomanisi buyobusa khona umhlaba ngiyanitshela uburoma buzobusa umhlaba ngokwebhayibheli ungabheki ngalokho ungawabheki amakhethini ensimbi namakhethini oqalo kodwa wabheka ikhethini elinsumi yilona elizokujola ungalokothi ukhathazeke ngalokho lokho vele uma-ke phansi lokho bese uthi umfoti Branham ukushilo futhi ukufake ebhayibhelini lakho futhi ubone ukuthi kulungile yini ubukhomonisi yabolutho kodwa ithuluzi esandleni sikankulunkulu lidlala phezulu ngqo ngani ngeke kulinganiswe nalutho kunjalo impela ungesabi ngalokho lokho kuyinto ethile engakukhipha endleleni yokubheka kodwa abafundi bebhayibheli nabantu abathanda uNkulunkulu bahlala kulokho okushiwo yibhayibheli impela bheka nje lokho manje angeke sisamukele isipho sikankulunkulu kulesi sizwe lesi sizukulwane basalile abantu abakholelwa kuso babizwa ngezinhlanya abangahlakahlile emakhanda abaginqika abangcwele nakho konke okunye badelelekile futhi balahlwa lokho nje umbhalo wathi bayokwenza amambuka abanamawala abakhukhumela abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangena kujuliswa abahlebayo abangazithibiyo abazonda abalungileyo banesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika yilokho impela umoya ongcwele wathi kuyokwenzeka ngezinsuku zokugcina futhi silapha bangane silapha impela eminye imibhalo eminingi ebesingayibophela nakho ake siqhubekele kwenye into lokho uJesu akusho lapha futhi njengasezinsukwini zikaSolomon uNkulunkulu wathumela isipho phakathi kwabantu bakhe futhi kwaba khona isikhathi esisodwa abakwemukela ngaso bemukela uSolomon isiphiwo sokubona okufihlakeleyo futhi ngenkathi ukubona okufihlakeleyo ngokuphezu kukaSolomon wonke umuntu wayenhliziyonye futhi ekuvumelana kunye konke ngani zonke izizwe zesaba babengenayo impi bona ababanga nazimpingo ukuba babesaba uIsrayeli hayi kakhulu isizwe njengoba kwakunguNkulunkulu ababemkhonza babenhliziyonye futhi bekuvumelana kunye futhi bonke bahlanganyela kuleso sipho wo ukuthi bonke babe uthanda kanjani futhi wonke umuntu ekhuluma kahle bekungeke yini kumangalise uma wonke umkristu kulobu busuku emelika bonke bebengahamba bakhulume ngomoya ongcwele nokuthi umangalisa kanjani futhi baglo ngani ngiyanitshela ukuthi bekuyoba ngani bekungeke kwenze amaphephandaba yonke indawo na futhi izingcingo beziyosha ngokuthumela izindaba o bekungaba ngokumangalisa kanjani kodwa ngeke bakwenze niyabo kodwa o ukuba nje bezingabutha iziphiwo zikaNkulunkulu umoya ngcwele manje sitshela ukuthi wonke umuntu ngalolu suku wabuthana futhi uNkulunkulu wenza lo muntu owayenalesi siphiwo phezu kwakhe inkosi ngani niyazi izindaba zisakazeke yonke indawo abantu bangenisa imihlambi yezimvu bangenisa izinkomo negolide nakho konke futhi babasiza babezama ukuthola ukuthula nabo yilokho ababezama ukukwenza ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo wayenabantu abaphilayo futhi babekwazi lokho manje qaphelani ukuthi kwenzekeni izindaba zasakazeka lezo zinsuku ezadlula ngiyambonga uNkulunkulu babengenayo i-television kodwa babelokukhuluma umlomo ngomlomo futhi amakaravani ayedlula futhi ayenda wathize futhi babekhuluma ngakho futhi emva kwesikhashana izindaba zifika le ezansi eShiba Phawula ebalazweni lakho ukuthi kukude kangakanani kusuka eJerusalema kwehle kuya eShiba babenendlovukazi ezansi lapho umhedeni omncane indlovukazi engumhedeni futhi abantu beza futhi babenikeza ubufakazi balokho okwakwenzeka phezulu ePalestine futhi kukholwa kufika ngokuzwa izwi likaNkulunkulu o leli linikazi elincane lacotshela ukuphila okuphakade futhi kwathi nje lapho likuzwa lokhu kukhona okokhela umlilo ensizweni yalo encane yobuhedeni laqala ukuzibuza ngalokho ikaravani elandelayo iyadlula likwazange kulinda lathola abathenwa abalo ukuba baphume futhi babathole futhi babangenise ufike ngayiphi indlela na sivele enyakatho ngabe nedlule ngasePalestine na yebo ngiyazi ukuthi uzongibuzani ngoNkulunkulu wabo yebo kunjalo ngabe ukubonile na ngakubona kuyiqiniso ngani bayithanda kakhulu leyo ndoda bayenze inkosi noNkulunkulu wabo banoNkulunkulu ongaphezu kwemvelo ozibonakalisayo ngalowo muntu ngqo manje noma ubani uyazi ngizovala lokhu nje umzuzu impela nje isikhathi ngempela ngabe kulungile na umzuzwana nje noma ubani uyazi ukuthi ukukhonza kwabahedeni kuyini abahedeni bakhipha isithixo umpristi usilethela iwayini udla kulesi sithixo bese-ke ephumela ethempelini ukhothama phambi kwalesi sithixo lokhu ezisebenza kanjalo aze yakholelwa ukuthi uyasizwa leso sithixo sikhuluma naye manje lokho kungukukhona ukukhonza kobuhedeni ngokoqobo nina bazalani niyakwazi lokho ngokuthatha umlando manje bukani ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani ujika abuyele muva futhi angakwenzi niyabo bacabanga ukuthi impilo umoya ubufanele ukuba yikho ongowaleso sithombe ngempela ungena kuleso sithombe futhi ubaphendule ngani kwashiwo ukuthi abahedeni ezikhathini zakudala babekhothama ngendlela yokuthi bazisho ukuthi babezwa uNkulunkulu bekhuluma ngalezo zithixo kodwa bekani ukuthi buhluke kangakanani ubuKristu bungokugcona kanjani lokho kukhona uNkulunkulu akasithathi sithixo uthathe umuntu futhi uma umuntu ezokhothama yena uqobe ubukhoneli bukaNkulunkulu uNkulunkulu zifaka kumuntu futhi umuntu uba izidalwa esiphilayo uNkulunkulu aphila kuzo hayi sithixo siphile kodwa umuntu uNkulunkulu akazange asebenzise izithixo wayesebenzisa umuntu ngeso sonke isikhathi uNkulunkulu akasebenzisi imishini imishini yasebenza ngemishini kungukuthi usebenzisa umuntu abantu kabanye xolo bengingahlosile ukuxabalasa kanjalo qaphelani angijabule ngokweqile nokho ngiyazi khona ngo la ngikhona kunjalo ngizizwa ngikahle nje qaphelani kolekele uNkulunkulu wayehlile uJehova omkhulu futhi wazibonakalisa ngomuntu ukuthi bazi ukuthi kwakungaphezu komuntu kwakukhona ukuthize ngaye okwakwehlukile futhi abantu bonke bakhonza uNkulunkulu futhi bamkholwa uNkulunkulu futhi bakha ithempeli benze izinto ezinkulu ngalolo suku qaphelani le ndlovukazi encane iqala ukuzwa ngakho ukukholwa kuvele ngokuzwa inhliziyo yayo encane iqala ukushaya ngokusheshe kumele ikubuke ikubone ngakho emva kwesikhashana abaningi kangako beza befakaza wonke umuntu esho ukuthi labo bantu babehliziyo nye futhi bekuvumelana kunye kanjani ngokungekho mehluko kubo kwakungekho noyedwa wayihamba hamba bese ethi akaye yena wami ungumfarisi angicabangi ngingumsaduzi lutho kwalokho babenhliziyo yonye futhi bekuvumelana kunye yileyo ndlela okufanele ube ngayo wo ukuba amabandla ethu ebengaba ngaleyo ndlela bazalwane uma amabandla ethu ukwehluka kwethu bekungaba nje kulungile kulungile inqobo nje uma ukholwa futhi uNkulunkulu futhi ube namabandla akho akho nezinto kodwa wo asibe kuvumelana kunye indoda yinye amaphambili mabuthi angamaKristu okukodwa ubunye nje obubodwa uNkulunkulu kumasha kuya ekunqobeni kwamukela konke ukuze ngegama lenkosi lelo yizwi lenkosi elethembisa ukusithumela kukholwe yenza ukuthile ngakho manje into yokuqala uyazi inhliziyo yakhe encane yashaya ukuze nje angabe esakwazi ukuhlala wayengakwazi ukulala ebusuku wadingeka nje ayokubona ukukhona ukuthile okunye lapho uzwanga uNkulunkulu umuntu yazi ukuthi uvela ekhethinini elimnyamanda onathize ngale kwalapha bayazi ukuthi lapho efa kubuyele muva ngalelo khethini wavelaphi futhi wayaphi na umuntu belokhu elangazelela ukubona ukuthi yini engemuva kwalelo khethini impela ngakho ke lapho wayebona ukuthi ize kubhakama ngemuva kwalelo khethini futhi kubonise into ethize ethenjisiwe evela laphaya kufanele kuyithokozise ngokweqile inhliziyo yakhe qaphelani ngakho lona wesifazane omncane waye inhliziyo yakhe iqala ukushaya ngamandla manje wayenezinto ezithile okufanele azenze ngaphambi kokuba ahambe manje into yokuqala kwakufanele ayenze kwakungububa ayothola imvume ebandleni lakhe ubahambe aye phezulu lapho manje leyo kwakuyinto enzima ukuya kumpristi ongumedeni sengiyambona lapho wakubuka futhi wakhothama kuye futhi wambiza ngokuthi noma yini ayenza ufata ngcwele noma ngabe kwakuyini wenyukela kuye wakhothama naye wakhothama futhi yena wayeyindlovukazi yezwe wathi ngiyaqonda ngamakaravani nokunye nokunye futhi abanye babo bangilethele imibhalo egoqwayo ezansi evela enhla ePalestine ukuthi banomhlangano omkhulu enhla lapho futhi kukhona indoda enhla lapho egcotshwe nguNkulunkulu wabo nokuthi uNkulunkulu wenze ukuphila kwakhe uqobo ngalowo muntu mnumzane ongcwele ngithanda ukuhamba ngiyobona ngamcabanga emnikeze imvume na asibambisane nalowo mhlangano enhla lapho wo impela zonke izinhlobo zamagama bezingafika manje uma kukhona obekuqhubeka bekuzoqhubeka khona lapha ebandleni lakho uqobo futhi emva kwakho konke lokho nje isike janisa lutho sezwa ngabo bewele izilwandle nakho konke kanjalo kodwa isike janisa bagcinge abangcwele noma uxolo izinhlanya noma ukuthize niyazi enhla lapho bona akukho lutho ngakho ungakukholwa akukho lutho kukho uma kukhona ukuzoqhubeka kuzoqhubeka khona lapha phakathi kwebandla lakho qobo khona lapha bekungaba khona uma kukhona noma yini uNkulunkulu angayenza uNkulunkulu wethu ubengayenza ngiyayibona le ndlovukazi encane ihlehlele emuva ithi mnumzane kodwa ngifuna ukuhamba ngifuna ukukholiseka ngiyaluthanda lolu hlobo lwesibindi ngifuna ukukholiseka nginemibhalo yabo igoqwayo lapha ngifuna ukuhamba ngiyobona uma lowo moya okuleyo ndoda uyiloko impela lemibhalo igoqwayo eshoyo ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu yiko ngakho ke uma kunjalo yilowo uNkulunkulu ekhuluma ngomuntu manje bheka lapha nangu uNkulunkulu omkhulu uDagoni nangu uNkulunkulu omkhulu sibanibane uJupiter uNkulunkulu welanga nabo bonke laba abanye esinabo ngalapha ithi yebo ukhokho kakhokho wami wabakhonza ugogo wabakhonza nabo bonke umama wabakhonza futhi benzeni na bayizithixo izizi mungulu ngikaze ngibezwe bekhuluma izwi noma benza utho ucishe kufane nezinye zalezi zivomokholo eziyisimungulu esizikhonzayo namuhla nokuyini kunye nezinto ezingasenampilo kukho bakhuluma ngokuNkulunkulu uNkulunkulu owayekhona futhi athumele umfana esikoleni futhi umfundise ukuba abe ngumfundisi futhi umtshele ngokuNkulunkulu omlando usiza ngani uNkulunkulu omlando wayizolo uma engeyena uNkulunkulu ofanayo namuhla na uma uNkulunkulu ogcwele umusa ebekwazi ukuhlangabezana nezidingo zabantu izolo uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje unguNkulunkulu ompofu ubheka ibala lomuntu usiza ngani ukondla inyoni yakho eculayo zonke izinhlobo zamavithamini amahle ukwenza amapiko amahle aqinile namathambo amakhulu asindayo futhi uyifake esibiyelweni ukuze ingakwazi ukundiza na into efanayo nokuxosha umuntu futhi athathe lonke uhlobo lesikole nakho konke futhi afunde ukuthi uNkulunkulu oyedwa wayeyini nalokho konke akwenza nakho konke akwenza lapho kodwa ke uphenduke futhi umtshele izinsuku zezimangaliso sezedlule ayikho into enjalo lokho akuhlakaniphile ngisho kimi ngakho leyo ndovuka sencane yayingathi ngizwile ngabo bonke labo uNkulunkulu ngizwile ngaze zonke lezi zinto kodwa ngikaze ngibone umnyakazo wokuphila kubo angikaze ngiyibone neyodwa into eyenziwayo ukwenza njengoNkulunkulu noma lutho olunye awu manje ke ake ngikutshele ukuthile ndodakazi yami uma ukhuphukela lapho uyindlovukazi yethu awukwazi ukuya phakathi kwesigejane sabantu abanjalo abayiziphukuphuku ngingathi ngisho futhi kuyangishisa noma kanjani bengikade umalokazana wami nomngami bebese edolobheni lisezansi namhlanje kuseni futhi bebethenga izinto ezithile esitolo futhi nenekazi lathi kukhona inenekazi kaphesheya komgwaqo lapha ukusuka kimi umyeni walo unebhizinisi ngapha belikhuphukele kulowo mhlangano laphaya ngobunye busuku futhi lalinohlobo oluthile lo nto emlenzeni walo futhi kwakuyi leyo ndoda ipulpiti yayitshela lowo wesifazane ngalokho futhi niyazi ukuthi kwahamba futhi kwamthokozisa ngokweqile kwathi yakafe umalokazana wami wathi ubabezala wami lowo wathi ubabezala wami lowo wathi ngabe uke waba phezulu na wathi oh cha angikwazanga ukukhuphuka wathi awu kungani ungakwazi ukukhuphuka na wathi umyeni wami uyidikoni kwelinye lamabandla amakhulu lapha edolobheni angikwazanga ukuzulazula nesigejane sabantu abanjalo wathi malokazana wami kodwa wamukelekile ukuthi uze neme kanjani
then you talk about clans why you holler about the catholic
Kodwa ke ukhuluma ngezibongo ngani wena umpongoloza ngekatolika ngani uyinto efanayo yabo kufana nje nje ipoda likwazi kubizeketela ngokuthi limnyama
You know that's right. What's the same thing?
Uyazi ukuthi lokho kunjalo ngani kuyinto efanayo impela ngoba kuyena uNkulunkulu oyedwa obaba wethu sonke na kungani amahlelo ethu engasihlukanisa na kungani umfundisi othile eneziqo ezithile zasekolishi engazama ukugcina isifazane okudinga ngempela ukuphulukiswa emzimbeni wakhe ukuba vele endaweni futhi aphulukiswe ngokuNkulunkulu athi uyamazi na Yelokho ngizibuza khona mfowethu leyo ndlovukazi encane yaqalaza lokho futhi yathi kodwa bengilokhu ngizwa ngakho konke lokhu kodwa ngikaze ngibone lutho namanje awu uma uhamba sizokuxosha awu uzungabaninginika amaphepha ami manje ngoba ngiyahamba niyabo ngikathi uChrist eqala ukuhamba enhlizweni sekuhambile lokho kuphela ngakho ke khumbula ukuthi kuningi okwakumele kubhekane naye kuningi ayenako manje ulahlekelwe ubulungi bakhe futhi enye into wathi bengicabanga ukuthi bekukuhle kakhulu wathi uma lokho kuyiqiniso kufanelekile kusekelwa ngakho wabutha imali eningi impepho igolide isiliva nemure wakubeka emakameleni kepha kwakuyilona umcabango wakhe ngiyakholwa uma kuyiqiniso ngizokusekela uma kungenjalo ngingabuya nengcebo yami ngo wayengafundisa abantu bePentecostal ukuthize besekela izinkonzo zomsakazo phandle lapha ezingenza inhlekisa futhi izihlekisa yona kanye inkolo eniyimele kunjalo nebandla lakho uqobo lihlupheka ngenxa yokweshumi obungathanda obekufanele ngabe uyabanikeza yebo mnumzane ngoba nje banohlobo oluthile lwegama elikhulu noma into ethile njalo awukaze ufunde izinto zikamoya kwamanje na simele kunjalo sifanele sifunde ukuhlukanisa umoya ukuze sibone ukuthi uvelaphi manje lokho akusilo ubisi olukhishwe amafutha anokhilimu manje Uma ungalincibikalisa qaphelani manje lona wesifazana omncane wathi ngizokusekela uma kulungile uma kulungile kufanelwe yiyo yonke into uma kungalungile akulungile ntobo ngakho wayengakwazi ukubuya nezipho zakhe
Now remember She had a long ways to go.
Manje kumbulani wayenendlela ende kufanele ihambe futhi wayengakwazi ukuhamba kwadingeka anqamule kwadule lwaseSahara angekhathi leke nesiqandisa moya kodwa emhlane wekameli
yazi
ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ikaraveli isuka lapho ayekhona uye ePalestine na kwabathatha izinyanga ezintathu izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye esemhlane wekamela kumangalisa uJesu athi uyovuka ngosuku lokahlulela futhi yasilahle lesi sizukulwane abanye abantu ngeke bahambe ngaphesheya komgwaqo ukuze babone into efanayo kunjalo futhi enye into kumbulane amadodana kaIshmayeli ayengabaphangi okwadule futhi wayeneqembe elincane lamasosha abathenwa kulula kangakanani ukuba bawele kuye futhi bababulale labo bathenwa abancane futhi bathathe ingcebo yakhe futhi baqhubeke kodwa uyazi uma uzimisele ukubona uNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenzela indlela futhi akukho kwesaba nhlobo mayelana nalutho unempumelelo yodwa nje umcabango wodwa isisusa sisodwa inhloso yodwa futhi lokho ngokuthi ifinyelela kuNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu ekhulume kuwe uzohamba ngekhathalo ukuthi kwenzekani uNkulunkulu uzokwenzela indlela yokuba ukwenze uma ngempela ugcinise kwehanga futhi wazi ukuthi ukhuluma ngani futhi wenza wabutha izincekukazi zakhe ndehonye nabathenwa bakhe futhi bagibela amakamela bonke futhi wahamba mhlawumbe ebusuku kwakushisa kakhulu kwadule sengiyabona imini ehlezi phezulu phansi komthunzi indawo nathize endaweni ethile namanzi okwadule ngaphansi kwezihlahla etshatshale yomibhalo egoqwayo futhi eyifunda ukuze abone wayefuna ukwazi lapho efika lapho ukuthi kwakungokombhalo yini futhi lapho efika kazange eze njengoba abaningi bethu beza lapha sizoya emhlanganweni kanye womakhelwane nginomakhelwane omuhle uhlala izansi lapha basimemile ngakho sizodlula ngizohlala imizuzu emihlanu futhi uma esho into yodwa ebambene nalokho engikukholwayo ngizosukuma khona lapho ngiphume lokho kukhombisa kungazi lokho akubonisi ngisho nomqondo omuhle noma ubani okhuliswe kahle angeke enze into enjalo uma ngingena ethempelini likaBuddha uma ngingena ethempelini ngiyoba umnumzana ohloniphekile ngokwenele ukuhlala lapho kuze kuthi okungenani lo mhlangano uphele kunjalo ukhuluma ngokunye kokungazi kweKentucky ukhuluma ngaleso sifunda engiphuma kuzo ukungazi kwalabo bantu ezansi lapho angaze ngezinye izikhathi ngiyazibuza makungene enye yamadodakazi abe kuseni izinwele zayo zisentekile ngakho konke nobukhathazipho ebusweni bakhe bonke ubusuku bonke kulukunqu enoriki omncane onezinwele ezigundwe zaba yisicaba ngiyakutshela uyokwazi ngokuzayo lapha ebuma induku yompokolo noma igatsha likhori lapho futhi nje yobule isikhumba futhi ngiyanitshela nonke enikhuluma ngobuhlwa kandlebe bezingane maningi kakhulu amaphepha akhuluma ngakho ngicabanga ukuthi ubuhlwa kandlebe babazali uma ubungaba nomthetho wokuthi yenza uthanda kwenziwe kuwe omdala olenga odongeni unemithetho eyishumi elenga kuwo thatha semusha phandle lapho futhi umshumise phansi kancinyana ubungeke ube nokuningi kangako futhi uthi uriko omncane bandla umuhle ubenga kuqondile ukwenza kubi imata udinga ukushaywa kahle yilokho okudingayo iBhayibheli lathi yeka induku yamona umntwana wakho futhi lokho kunjalo impela ngeke uthole lutho olungcono ekhaya lami babe nemithetho eyishumi lenga phezu komnyango othini lwehikhono olude kangako futhi mfowethu ngakunazo zonke eziyishumi emhlane wami futhi phezulu naphansi emilenzeni yami cishe zonke izinsuku kungenze kahle nokho futhi ngiyakutshela ubaba wangikhipha ngemuva kwendlu futhi ngadansa umdansa wokugxumagxuma omncane kodwa ngangazi ukuthi ngingakwenzi ngokulandelayo lapho eseqedile ngami ungaba ngcono kakhulu njengokuthi ukuba besinobabayi abengeziwe abazokwenza lokho namuhla ngangaze ngishaye ukukhotha ukugoda ngaphandle kwalokho engimhlonipha ngakho kulobu busuku ngakho lapho ngibheka ebhokisini futhi ngabona izinwele zakhe ezimpunga ohlangothini lwekhanda lakhe ngama lapho nezinyembezi zehle busweni bakhe ngathi babayi ngasiza ngokubabeka lapho uNkulunkulu ngisize kunjalo ngangimhlonipha ubabayi wami wayengubabayi owayengenza ngenze kahle yebo mnumzane sidinga okwengeziwe kunjalo namuhla manje wenyuka wama phambi kwesigodlo wathukulula amakamela akhe wehlisa izincekukazi zakhe lapho wamisa amatende akhe futhi weza ukuzohlala aze yakholiseke wo mfowethu kumangalisa ukuthi uzosilahla lesi sizukulwane ahe ahe wafika ukuzohlala waze wakholiseka futhi walinda Manje ubusa kokuqala ngiyawezwa amacelo ngekhala izinsimbi ezikhala ngendovukazi encane yazigqokisa yangena futhi mhlawumbe yayine ihlala le emuva ngemuva futhi konke kwahamba kahle konke ukucula nalo lonke ikhwaya lacula wabe esephuma umelusi uSolomoni waye ephulpite futhi yaqaphela ukuthi kumangalisa kanjani inhliziyo yayo encane iqala ukushisa lokho ngalolo suku mhlawumbe endaweni ethengisa izincwadi kufanele ukuthi yayithenge incwadi kuyo yaphindela imuva ngalobu busuku futhi yafunda ngakusasa yona usuku losuku ekugcineni ikadi layo lomkhuleko labizwa ayizange ngisho iqhume ngakho yalinda kwaze kwaba yithuba layo kwathi lapho sekufike endaweni isimi phambi kukasolomoni ibhayibheli lathi akukho lutho lolufihliwe kusolomoni ngaphandle kwalokho akwazisa kuyo amen usolomoni umoya wokubona okufihlekeleyo wayitshele izimfihlo zenhliziyo yayo ujesu wathi leyo ndlovukazi iyovuka ekwahlulelweni futhi isilahlelo sesizukulwane ngoba umkhulu kunosolomoni wayelapho buka ukuthi yathini siyavala bheka ukuthi yathini yathi konke engikuzwile bekuyikho nokungaphezu kwalokho engakuzwa yabo isimangaliso sase senziwe kuyo ngalo nkathi yabo yayivele zansi ukuthi nguwe shiba futhi waye yijuda phezulu lapha futhi ngakho wayengazi lutho ngayo kepha lapho imi phambi kwakhe wembula zonke izimfihlo zenhliziyo yayo wayetshela izinto yayifuna ukuzazi konke kwakusenhliziyweni yayo unkulunkulu wamazisa usolomoni ngakho aniboni na lowo unkulunkulu ofanayo ungakubiza kanjani ngokuthi ukufunda ingqondo na ungakubiza kanjani ngokuthi udevil na wo lapho ungaqondi ukuthi ngimi lapha ngazi ukuthi ucabanga ngani lapha ya ungangabaza kanjani na kanjani kwenze njani ngabantu bakithi na ini animboni yini lowo unkulunkulu ofanayo uyimvele efanayo kwehle njalo ngebhayibheli yonke indawo na
And she said, "Blessed is the man who trusts in the Lord." Kuti yaphenduka yayisithi
amadoda anawe omilapha futhi engabona leso sipho esikhulu sikaNkulunkulu sisebenza izinsuku zonke. Abusisiwe lamehla hlala futhi akubona.
Jesus said she'll raise.
Ujesu wathi iyovuka ekwahlulelweni futhi silahle lesi sizukulwane ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuza kuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi omkhulu kunoSolomoni ulapha.
Christian friends, look. A greater than Solomon is
here. Kuthi bangane abangamaKristu bukani omkhulu kunoSolomoni ulapha. Umoya ongcwele qobo lwakhe ulapha. UKristu osesibweni sikaMoya ongcwele ulapha nathi. Efakazela ukuthi okufanayo ngishona lokho uSolomoni ayenakho. Ukukhulu ngokwengeziwe kaningi kuphela. Ulapha namuhla ngeminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu yomlando kamoya ofanayo osebenza ebandleni. Ukhona omkhulu kunoSolomoni lapha. Inhliziyo yayo yathi yayingakaze ibone lutho ngaphambili kwakungakajwayeleki kuyo yazi ukuthi kwakulungile ake ngisho ukuthize lapha umzuzwana nje lapho abantu bangempela boqobo bengabona into ethize yangempela ushintsha umbono wabo kunjalo futhi empeleni iningi lomhlaba namuhla lilambele ukubona ukuthi senqaba ini kunjalo bafuna ukubona into ethize yangempela le ndaba encane ngahle engene ibe usizo njengamanje ngifuna kuyisho nina nonke niyazi ukuthi ngiyazingela mina ngiyakuthanda ukuzingela umama wami osanda kudlula emhlabeni maduze nje waye cishe impela indiya ingcenye nami ngiye ngazingela impilo yami yonke into yokuqala engake ngayithenga ngidoncula izitshalo zikabhatata usuku lonke futhi ngathola ikode ngazithengela isicupho sensimbi ngabamba unogwaja ngathengisa unogwaja ngamasenti ayishumi nanhlanu futhi ngazi thengela ezinye izicupho ezimbili zensimbi ngaqala khona lapho ebusinessini ngangicishe ngibe neminyaka ezithupha kuphela budala bengizingela ngicupha kusukela lapho futhi ngenyukela ehlathini elisenyekatho ukuyozingela ngangivamile phezulu lapho futhi le phezulu futhi nganginomlingane omuhle engizingela naye phezulu lapho futhi wayengumzingela omuhle unemba kahle ngempela futhi indoda owawungadingeki ukuthi ukhathazeke ngayo ngokuthi yayizoduka emahlathini wayazi ukuthi kuphunywa kanjani lapho futhi ngangivame ukuzingela naye kodwa wayenenhliziyo enonyaka kakhulu yena wayenamehlo anjengesibankwa niyazi ukuthi lawo mehlo abukeka esikisa kanjani njengabesifazane abazama ukupenda awabo namuhla niyazi amehlo afana nawesibankwa futhi ngakho yena wesifazane wayeyindoda kahle ngempela kodwa wayenonya wayevame ukubulala amazinyane ukuze nje angenze ngiphatheke kabi yena nje wayazi ukuthi mina manje kulungile ukubulala izinyane lenyamazane lokho kulungile uma umthetho ukuvumela ukuthi ubulale izinyane lenyamazane bafowethu abazingelayo kulungile lokho uAbrahama wahlaba ithole futhi waliphakela uNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyalidla kulungile lokho ngakho ke ubulili noma ubukhulu akuhlangene nakho kodwa ukubulala nje ngenxa yobumnandi bokubulala lokho ngokubulala ngokuhlosile angikholelwa ekucekeleni phansi izinto ngangineminyaka yesikhombisa ngingomqadi wezilwane mina uQobo njengoba nazi ngakho manje kumbulani hlala uthembekile futhi ukahle ngalezo zinto futhi lapha kwakuyi wayedibulela amazinyane ezinyamazana amancane futhi mhlawumbe angawaxoshi ngisho ukungenza ngizizwe kabi nje inhliziyo enonya nje futhi ngazama ukukhuluma naye ngoNkulunkulu futhi ngangibalula uNkulunkulu wayevele ame lapho futhi yahleke efulathelise ekhanda lakhe ngakho kodwa phansi le kuye ngacabanga ukuthi kwakukhona okungahle kube kuhle endodeni awukwenze ungalinge wale indoda ngokuphelele vele uzame ukusemandleni akho qhubeka vumela uNkulunkulu enze ukwala ngakho ngingi ngolunye usuku ngenyukela lapho futhi kwase kulethi enkathini yonyaka nalezo nyamazane amadiye anomsila omhlophe phezulu lapho hey ukhuluma ngenhlanzi ihawudini ekubeni ingcwethi yokuphunyuka yayiyimfunda makhwele ohlangothini lwazo futhi noma kanjani ngenkathi zidutshulwa zazi zavele zenyamalala nobusuku obunonyezi zazidla ebusuku futhi zikhase ngaphansi kotshani obuyivukuze mini zibuyela ehlathini eliminyene awusoze wazithola futhi kufika iqhwa elihle elincane ngalobu busuku cishe amayintshi ayisithupha noma ayisishiyagalombili isimo sezulu esihle sokulandelela futhi sasuka sayayozengela futhi sasihlala siphethe ibhodlela eliyiflaski eligcwele ishokoledi eshisayo noma ngabe siphendulwa ndawona thize ehlathini noma sabulala inyamazane idiye futhi kwakudingeka sihambe sibuye noma singene eziphephuni seqhwa lowo shokoledi usiza ukukugcina uphila kungcono kunekofi noma yini ngoba unama amafutha kuwo ngangene konke ushokoledi ngakho ngaba ne thina ngamunye sasina mapayinti amabili ehembeni lethu kanye nesemisha futhi sasihambe ukusa konke sasingabonanga ngisho lomkhondo owodwa futhi sase isikhathi eside ecishele igamenxe ihora leshumi nanye noma elishumi nambili enqu sifike ekuvulekeni okuncane okucishe kulingane nalesi sakhiwo lapha futhi yena wayephambi kwami ehamba futhi sasivame ukwenyukela phezulu le ngaphezu kwemithi yokwenza amapulangwe khona ke siyo sasehlukana futhi sasihamba ngenye indlela nenye futhi sethe sidlule futhi uma sithole inyamazane diye sizoyixhoma futhi siyazi lapho sesibuyele kamo siyobuyela lapho ngalobu busuku noma uma sasingenjalo asizange sikhathazeke ngomunye nomunye siyakwazi ukunakekela emahlathini futhi siyobuya ngakusasa ngakho ke ngacabanga ukuthi wayelungiselela ukuhamba ngoba sase sikhuphuka phezulu impela futhi izinyamazane amadiye ngokuvamile zigijima zenyuka intaba lapho zesaba futhi ngakho ke wama kule ndawo encane wayesehlala phansi futhi ngacabanga ukuthi wayebuyele emuva ehembeni lakhe ukuze abambe leli bhodlela elisa flask ukuba sidle ukudla kwethu kwasemini bese ke sihlukana bese sibuyele emuva ngakho esikudleni salokho wakhipha lempempe encane endala wayenze impempe encane ezwakala nje njengengane encane inyamazane ediye ikhalela unina niyazi ukuthi kanjani niyazi ukuthi izinyane lenyamazane likhala kanjani lo mzindo omncane ucakile waw wayezilungiselele impempe yayizwakala nse kanjalo nje futhi ngathi kuye ngaphambi kokuba sihambe ngalokho kuza ngathi bad ubungeke ukusebenzise lokho wathi ufana nabo bonke abanye abashumayeli awusoze wabo umzingeli unenhliziyo yenkukhu kakhulu ngathi ungakwenzi wathi wena nina abashumayeli ninenhliziyo yenkukhu ukuthi ningaba ngabazingeli futhi ngokuvamile kwakufanele ngithole izinyamazane zakhe noma kanjani kodwa nokho yena wayezodibula lenyamazane ediye encane ngakho welulekela ihembeni lakhe wayesekhipha lempembe ngathi ubungeke ukwenze lokho wathi hlakanipha bhili hlakanipha kwakukhona ukukhithika lapho futhi wayeseshaya lempembe encane futhi ngacabanga asizange siwubone umkhondo ngeke kulimazi lutho kodwa ngokumangala kwami cishe ngaphesheya kwalesi sakhiwo wasukuma insikazi enkulu enhle nomsilo omhlophe manje lowo ngumama wenyamazana idiye insikazi izindlebe zayo ezinkulu zimile kanjalo amehlo ayo amakhulu amahle buka kwakuyini inkinga na kungakhatheleki ukuthi yayicashe kanjani ingane ingane yayo yayikhala yayiso sizini kwagxuma uqala ukuqalaza manje sasingamile ngaphezu kwamayadi angamashumi amathathu kusuka kuyo wangibheka ngalawo mehlo esibankwa ngase ngicabanga hohe futhi waphinda wayifutha naleyo nyamazana idiye yaphuma yangena kuleyo ndawo ivulekile manje noma ubani ozingela inyamazana idiye uyazi ukuthi lokho akujwayelekile ngokoqobo ngeke zikwenze lokho kakhulukazi lapho zidutshulwa nangayo leso sikhathi sisuku futhi cishe ngeleshumi nanye ngqo ishumi nambili yaphuma yaqonda endaweni evulekile futhi ngayibuka futhi ngaqala ukucabanga lowo mama uyamkhohlisa ushaya lo mpembe njengengane encane ekhalayo ingane yakhe futhi ayiyona umzinzisi ayizinzisi nje ayembathi ukuthile kodwa izelwe ingumama kungumqondo wemvelo kuyo ingumama futhi leyo ingane ekhalayo yayingumama ozelwe ngokoqobo kwakukuyo waphinde wathi qekelele futhi waphinde wangibuka kanjalo ngivume nganqukuzisa ikhanda lami kanjalo yena mina wafinyelela phansi ngezwa lelo gobolondo likhuphuka kuleyo 306 inhlamvu enkulu esakhowe enezinhlamvu eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili iqondaniswe phansi naleso sibone akude ngangazi ukuthi emizuzwini embala lapho ethinta leyo ngcipho wayenemba ngangazi ukuthi uyoyishaya inhliziyo yayo eqotho iphume kuyo futhi wayengakwenza kanjani lokho na ngacabanga indoda enenhliziyo yenonya njengaleyo yayingathatha lo mama lapho ezama ukuthola ingane yakhe phandle lapho efuna ingane yakhe futhi wayesezosakaza inhliziyo yakhe eqotho iphume kuye ngacabanga yeke isihluko singaka umfo afanele ukuba yiso impela angeke akwenze futhi lapho ibhawoti lehla kumodeli 70 lehla kanjalo inyamazane yakuzwa futhi yaphenduka futhi yabona umzingeli kodwa ngabe yanyakaza na qhabo mnumzane kungani na yayingumama ukufa noma kungekho ukufa ingane yakhe yayisekhathazweni wayezama ukuthola leyo ngane yena ebheka yonke indawo ingane yayibiza wayengakwazi ukuzibamba kulokho wayengumama ngangikhala ngavele ngaphendula ikhanda lami ngacabanga uNkulunkulu angikwazi ukubona lokho angakwenza kanjani lokho asakaze inhliziyo yalowo mama bandla phandle lapho futhi emi ebheka ingane yakhe na ukubonakaliswa kwangempela kobuqotho futhi angakwenza kanjani na wehlela phansi kanjalo leyonzwa ezinzile ngafulathela ngase ngithi baba wasezulwini phansi enhliziyweni yami ungamvumela kwenze angakwenza kanjani na angayidibula kanjani inhliziyo yalowo mama iphume kanjalo futhi yena izama ukuthola ingane yakhe kanjalo na futhi ngalinda nesiphama sizange siqhume ngalinda kade kancane isiphama sizange siqhume ngase ngiphenduka ukuze ngibuke futhi nansi indlela umbhobho isiphama owahamba ngayo uqhaqhazele nje futhi wabheka phezulu nezinyembezi zehla ezihlathini zakhe izindebe zakhe ezikhaqhazele kazela wathatha isibhamu wasijikijela phansi osebeni lweqwa wangibamba ngasemlenzeni webhuluke wathi pili senganele ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye uyidikoni ebandleni lamabaptist manje khona lapho kulokho kukhithika kweqwa ngamholela kuKristu kungani na wabona into ethile yangempela wabona into ethile eyayingesikho ukuzenzisa wabona ukuthi kwakukhona ukuthile koqobo wayazi ukuthi kwakukhona ukuthize ngemva kwakho wayengumama ngokokuzalwa uNkulunkulu ngenze ngibe ngumKristu onjalo ngenze ngibe ngumKristu ukuze ngibe ngokoqobo kakhulu ukuze ukuthi abantu abafuna into ethile yangempela bakwazi ukubona into ethile yangempela futhi bazi ukuthi uKristu ungowangempela Asikhothamisa abakhanda ethu bangaki phakathi lapha Thembeka umzuzu nje uzokwenza na Thembeka bangaki kini bangathanda ukuba uhlobolwe njengomKristu kakhulu njengoba leyo nyamazana ediye yayingumama na phakamisa isandla sakho uthi yimina mfuthi Branham ngifuna ukuba yilelo hlobo lomKristu uNkulunkulu akubusise Baba wasezulwini ngangazi kancane kangakanani ngimi lapho kulelo qhanga lelo suku izinyawo zami zimanzi leyo ndoda engibambe emilenzeni inyokoloza ikhala awu ngicabanga ukuthi inyamazane isekhona nengane yayo ngethemba kanjalo yayingazi nakwazi ukuthi yayenzani kodwa uNkulunkulu angakwazi ngalamatshe akhulume. Leyo ndoda enenhliziyo enonya yabona ukuthi lo kungoboqobo, yayibona okuningi kakhulu kokuzenzisa nokugqokiwe ukuthi engumzingeli qobo lwakhe. UNkulunkulu wadingeka asebenzane naye ngaleyo ndlela ukubona ukuthi kwakukhona into ethize eyayingeyangempela. Futhi uma esaphila namanje umKristu othandekayo ozelwe ngokusha, sikubonga kanjani ngalokho Baba. Ngibona ezinye ezintathu noma ezine izandla ezingamakhulu amahlanu mhlawumbe eziseduze, mhlawumbe ngaphezu kwalokho, zikhuphuka emizuzwaneni embalwa edlule ukuthi bebefuna ukuba ngumKristu wangempela. Nkosi, kudingeke ngithethe kuleli viki iNkulunkulu, ngikumemeze ngizibuza nje ukuthi abafowethu bacabangani, ngizibuza ukuthi wena ucabangani. Ngizamile ukwethembeka Nkosi, abantu bahlalile bazibuza kwangathi konke kungaphela manje Nkosi, kwangathi kungahlakazwa konke kuxazululwe. Sengathi singeze kuNkulunkulu esaziyo ukuthi ungowangempela. Sonke singaba naleso sehlakalo sokuba ngumKristu ozelwe wangempela, njengoba nje leya nyamazane yayingumama. Siphe khona Nkosi sizwe, ngiyakhuleka manje ngamunye, ikhanda lakho likhotheme, amehlo akho evaliwe, ngifuna ukuthi usho enhlizweni yakho.
God, be merciful to me.
Kuleko mkhuleko omncane nje, uNkulunkulu yiba nomusa kimi, kunjalo yiba nokukholwa nje ungangabazi. Oh uNkulunkulu, ngamunye wenu ozwa ukuthi uKristu useduze nawe, phakamisa isandla sakho uthi ngiyakholwa nje ukuthi useduze kwami ngempela kulobu busuku. Ngizwa nje ubukhona bakhe. uNkulunkulu akubusise. Qhubeka nje ukukhuleka, kulungile. uNkulunkulu ngilangazelela ukukubona. Iba nokukholwa nje, kholwa ngenze ngibe ngumKristu Nkosi, njengokuthi nje umKristu kakhulu nje, njengaleyo nyamazane idiye yayingumama. Bangaki abangakaze babe semhlanganweni ngaphambilini na? Phakamisa isandla sakho. Awukaze ube semhlanganweni, awu uNkulunkulu anibusise. Abaningi phakamisani amakhanda enu umzuzu nje, uma seniqedile ukukhuleka ngifuna nibuke ngapha. Ngikhulume kuleli viki ngoJesu ophilayo, anginitshelanga ngesivumo kholo, nginitshele ngeBhayibheli ngezwi lakhe. Nginikeze isithembiso sakhe ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Uyakukholwa lokho na manje? Uma yena, uma ubungabona into ethile yangempela ubuye uyifuna, ubungeke na? Ungakwenzi, awufuni lutho lombumbulo, ufuna into ethile yangempela. Kwangathi uNkulunkulu angakubonisa kulobu busuku khona lapha ukuthi ngikutshele iqiniso, ungumesiya ophilayo. Ungangabazi manje, kholwa, beka ngapha futhi uthi enhlizweni yakho kuKristu, wena uyilowo mpristi omkhulu, ngiyakukholwa. Kumbulani, mangikwenze ngokusobala, angisuye umpristi omkhulu, ngingumfowenu nje, yena ungumpristi omkhulu. Ukuthinta kwami ngeke kusho lutho, ukuthinta kwakhe kuzokwenza. Ukuthinta kwakho yilokho alinde kukho, ukuthinta kwakho, ukuthinta kwakho kokukholwa. Futhi uma akwenza lokho ngosuku lwakhe, uzokwenza futhi namuhla. Awukukholwa na? Leyo ndoda ehlezi lapho enomfutho wegazi ophezulu, isandla sifika emhlathini wayo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakunika ukuphulukisa kwakho kulowo mfutho wegazi ophezulu, mnumzane na? Uyakukholwa na? Phakamisa isandla sakho uthi ngizokwamukela. Angiyazi indoda, kodwa lokho kuyiqiniso. Ininikazi elihlezi eduze kwakho lapho linokuphazamiseka kowesifazane, futhi uma lizokholwa ngenhliziyo yalo yonke, uyakukholwa dadewethu na? Phakamisa isandla sakho.
Is that something real?
Amen. Yes.
ngabe lokho yinto yangempela na lowo nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lowo wesifazane owayengathinta emuva lapho ngemizwa yobuthakathaka bakhe nalowo wesifazane wathinta naye
just don't doubt have faith
ungangabazi nje yiba nokukholwa
lady sitting right down here
inenekazi elihlezi phansi khona lapha linomdlavuza likhulekela umdlavuza wayo
also she's got a grandchild she's praying for
futhi nalo lino umzukulu elimkhulekelayo umzukulu unokulibala uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzophulumisa na ngiyisihambi kuwe uma lokhu kunjalo bayizelisa izandla zakho kanje
why didn't you have that kind of faith last night you all
manje kungani ningabanga nalo lolo hlobo lokukholwa izolo ebusukoni nanonke na kholwa nje ungangabazi beke isandla sakho kulelo nenekazi elisiduze kwakho ungangenzela umusa na uhlushwa inkathazo yomphimbo yiba nokukholwa nje ngiyabona ukuthi kulula kangakanani uma nje ukukholwa na ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho akalungile futhi akamangalisi na akukhona okwangempela lokho na
man sitting right over here he's suffering with
indoda ehlezi khona lapha ihlushwa ukulakanyana inenkathazo yesisu inkathazo yesibindi
God don't let him miss it
uNkulunkulu ungamvumela kugeje
Mr. Brines believe you got it
Lumzane Brines ukholwa ukutholile kumnandi kakhulu manje ungenzi ungenzi lutho ukuphazamisa kuyeke kuqhubeke angiyazi le ndoda angikaze ngiyibone uNkulunkulu ezulwini iyakwazi lokho futhi nali iBhayibheli lami phezu kwenhliziyo yami angangishaya ngifenga lomzuzu yini ayithindayo na uthinde bani na noma ngabe ngubani obelapho uma singazani siyizihambi phakamisa isandla sakho noma ngabe bekungubani umuntu noma imuphi wabantu ababiziwe uma siyizihambi komunye nomunye phakamisa isandla sakho
Raise up your hands ever who is
Asazani phakamisani izandla zenu noma ngabe bekungubani labo bantu obekunguye obekade ebizwa manje nje ehe impela niyabo
What about somebody in this way Ladies saying look
at uthiwani ngomuntu othile ngalendlela na inenekazi lihlezi lapho lingibuka ngo liwo sabela ukufa lo mdlavuza liyazibuza uyazibuza ukuthi ngabe nguwe ngabe yimi yilowo okhuluma naye na ngizokutshela ukuthi ngubani igama lakho uNkosikazi Brown manje uyazi ukuthi ngikhuluma nobani manje uyakhole ukuthi uNkulunkulu sekuphulukisile na uma wenza phakamisa isandla sakho uthi ngiyakwamukela uNkulunkulu akubusise lowo ohlula ubuzo omkhulekelayo uyakholwa uzamile ngenhliziyo yakho yonke kodwa akuzange kusebenze kahle kakhulu kodwa ungakhathazeki yena uyazi ngakho manje uma lokho kuyiqiniso vayizelisa isandla sakho kanje akekho owazi lokho ngaphandle kwakho noNkulunkulu kanye nami ngazi kanjani ukuthi ubukhweleka ngani na
you must believe you must have faith don't doubt
ufanele ukholwe ufanele ube nokukholwa ungangabazi lelo nenekazi eligaladi elihlezi lapho eduze kwakho lase Portland aha yebo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na Nkosikazi Beck ungaya ekhaya uphile nawe uJesu Kristu kuphulukisile amen uyakholwa ukuthi kukhona okwangempela lapha kulobu busuku na ubani na uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukukholwa lokho na manje uma ufuna ukuba ngomKristu yangempela ngikholwe bengingama kanjani lapha na umoya ngcwele ubungasebenza kanjani kanje kuze kube lapha ukuba ngomzenzisi na ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ubengamhlonipha umzenzisi na qhabo mnumzane impela nginomqondo othile ngaye wamashumi amabili iminyaka engamashumi amathathu enanye yenkonzo emhlabeni jikelele izikhathi ezisikhombisa ngokuqinisekile kukhona zonke izinhlobo ze uNkulunkulu ngeke akuvumele lokho nginitshele iqiniso bangane iqiniso leli futhi kuyiqiniso ngokoqobo manje ngiyazi ukuthi kumanje nje ngisengidlulile kakhulu bengizo nginitshelile ukubiza lawo makhadi mkhuleko kodwa sekucishe impela kube ihora leshumi ngo angazi ukuthi isikhathi siyapi ngiyaxolisa kunigcina kanje ngathembisa ukuthi ngeke ngikwenze ngiyazama ukusuka nje kukho umzuzu nje
that angel of god that you see on that
ngakho ngisize uNkulunkulu wasezulwini uyazi ukuthi kuyiqiniso leyo ngelosi kaNkulunkulu eniyibona kuleso sithombe ikhona manje khona lapha emsamo lowo nguisho kanje inkosi bona into ethize yangempela yikholwe uma kufanele ngime lapha kusasentambama lize lishone ilanga kuze kube ngeleshumi inqubu sasebusuku ngizokhulekela wonke umuntu ofuna ukukhulekelwa onalawo makhadi uma nje ungangivumeli ngikugcine isikhathi eside kakhulu kulobu busuku ngizibuza ukuthile ngizokubuza umbuzo nje ngamunye wenu owaziyo ukuthi aniyena umkristu kangako njengoba lowo mama ayenjalo njengoba leyo nyamazane ediye yayingumama ngenkathi ubona ukuthile ngo ebusweni bakho lapha ngibone into ethize yenzeka khona lapho futhi lowo wesifazane ehlezi khona lapho nansi indoda enaleyo nkathazo yendlala ivuke ebusuku uNkulunkulu akubusise mfowethu sekuphelile manje kuyazungeza yonke indawo kuya yonke indawo lapho lapho lowo ongakholwayo ebona into ethize yangempela wayeselungele ukuphenduka khona lapho ngiyazibuza kulobu busuku uma besingeke sibe nenkonzo enhle yokuzahlukanisela njengamanje ake nginikhulekele kuqala lapho ohlezi khona ake ngikhuleke phezu kwalamaduku asikhothamise amakhanda ethu Baba wasezulwini ngibeka izandla zami phezu kwalamaduku ngiwabusisa egameni lika Jesu Kristu indodana yakho uNkulunkulu abheke lawa futhi baba wasezulwini baningi abagulayo phandle ezithamelini baningi abakhulekela abathandiweyo babo ngiyakuzwa ngiyakubona bayabona ukuthi kukhona okwenzekayo Nkosi ngiya ngokuba buthakathaka ngiba buthakathaka ngaso sonke isikhathi ngiyakhuleka uNkulunkulu ngisize manje ngisize ukuba ngibakhulekele umkhuleko wokukholwa uNkulunkulu bahlala lapha futhi bahlupheka ngenxa yokushisa baningi babo beza badlule ebunzimeni ungabavumeli bakugeje kulobu busuku uNkulunkulu ulapha ukuzokwenza bavumele bakubone ngempela baba uNkulunkulu ngolunye usuku kwakukhona umfana omncane elusa izimvu zikayise simazi njengoDavid wayekhathalele izimvu zikayise wayephathiswe lezo zimvu futhi ufanele azibheke akukhona eyodwa yazo okufanele lahleke nebhubesi liyangena futhi lathatha eyodwa uDavid omncane wengenasi isibhamu esikhulu iMagnamu wayenendwa imane kuphela kodwa wayethembele kuwe waya phambili wathola leyo mvu encane eyathatha cha yilelo bhubesi wabulala ingonyama wabuyisela imvu emadlelweni aluhlaza anetunzi wayilalisa ngasebanzini kuphumula ngokuba kwakuyimvu kayise Baba wasezulwini othandekayo kulobu busuku izifo ezifana nesifo senhliziyo umdlavuza isifo sofuba izinyonga labo develi bamabhubesi ungenile futhi wathatha ezinye zezimvu zakho uyazihudula azikhiphe badle imishanguzo kuwo wonke amahhovisi kadokotela nomtholampilo ubadonsela ngaphandle ngiyabalandela kulobu busuku Nkosi nginalutho ngaphandle kwale ndayimane encane yomkhuleko kodwa wathembisa umkhuleko ukukholwa kumsindiso kulayo bayizimvu zakho futhi ngiyabalandela Satan you're going to have turn them loose Satan uzoba ubakhulule ngiyababuyisela kulobu busuku ngomkhulu wokukholwa bakhulule futhi ubayekele ngibamizela inkosi uNkulunkulu ekameni lendodana yakhe uJesu Kristu sengathi ukubamba kwakho kokungakholwa kunganqamula lesi sakhiwo futhi bonke baphulukizwe
Granted Father in Jesus precious name
Sipe khona baba egameni lika Jesu eliligugu ungabungabazi ukukholwe uyakukholwa na phakamisa isandla sakho uthi ngiyakukholwa futhi Branham ngiyakukholwa uma uNkulunkulu ekwazi ukuma lapha futhi akusebenzisele lokhu akazange futhi athi umkhuleko wokukholwa uya kumzindiso kulayo na ukusebenzise ngayo yonke indlela manje bangaki phakathi lapha abangamazi uNkulunkulu futhi abafuna ukuba ngumKristu phakamisa isandla sakho yisho nje ngifuna ukuphakamisa isandla sami futhi Branham ngifuna ukuba ngum Kristu manga kamalunga ebandla lapha azi ngempela ukuthi awuphili ngendlela obufanele uphile ngayo kunezinto ongeke uziqonde wena uxophekile awazi ukuthi wenzeni futhi ungathanda ngempela ukuba ngumKristu ngempela na phakamisa isandla sakho uthi ngikulekele futhi Branham uNkulunkulu akubusise ngiyazibuza ngenkathi sisacula iculo uma umshaywe ogani wethu ezosinika indlela ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala ngiyazibuza abaningi nje abakholwa ukuthi uNkulunkulu angawuza umkhuleko wami futhi unesidingo sikaNkulunkulu sokunjalo. Ungefike bese uthi nginikela ngempilo yami umphefumulo ngokuthi ngibona ukuthile kwangempela ukuthize ukuphuma ephepelini kwangempela futhi ngiyeza kwelobu busuku futhi ngime ngizungeze ialtare ngiyeza ukuzokwenza ukuma kwami khona manje. Futhi kusukela kulolu suku kuqhubeke ngakho ngisize uNkulunkulu ngizonikela impilo yami kuye ngizoba yilunga elingcono ebandleni lami ngizoba ngumKristu ozahlukanisele kakhulu kusukela kuleli hora kuqhubeke ngithengisa kukho konke kusemhlabeni ngizoba ngumKristu wangempela kusukela kuleli hora kuqhubeke ngomusa kaNkulunkulu ngiyenyuka futhi Branham ukuba ngime lapha ngifuna wena ungikhulekele uzoza sisacula na woza sukuma nje futhi uze uNkulunkulu akubusise lowo noma ngabe ungubani woza khona manje yilokho kuphela ukuzahlukanisela yilokho esikufunayo.
Do you really love him? Is your soul anything to you now? Love him. Because
ngifuna kuzama ukuxawula abaningi ngangokunokwenzeka. Imani lapho ealtare ndawonye ngeke wehle wahlukanise impilo yakho na uma ungumKristu futhi ungaphili ngokunqoba nje njengoba ufanele uyazi uma uJesu ubengeza kulobu busuku ubungeke ulungele ukuhamba ubuzosaba ukuthi kuzoba khona okungalungile uma bungayekhaya lapha uqale wehle ngomgwaqo futhi uze inhliziyo yakho ihluleka udokotela bekuzomele abheke ukushaya kwenhliziyo yakho athi a-o angikwazi ukukusiza usuhambile kuthiwani uma ingozi futhi igazi liqala ukuphuma uze inhliziyo yakho inyakaza ungaphansi kwemoto ucindezeleke phansi oh ufisa sengathi ngabe ufikile sekwephuze kakhulu woza manje ningathathi ishansi nganoma isiphi isikhathi bangani wozane manje ake ngikutshele awusophinde ubone lutho lwangempela oluvela kuNkulunkulu uze ubone uJesu ubuso nobuso ngoba yilokho impela akwenza ngenkathi lapha futhi ubezokwenza futhi ukuba ubemi lapha ngenkathi lolu suku lusaqhubeka ngeke uze na wonke umuntu akacule aziphakamise izandla zethu. Ngelinga uzomfuna ukuthi athi wenze kahle inceku yami enhle nethembekile lowo ozovuma isono sakhe kepha uma ngibheka ububi enhlizweni yami khona ke uNkulunkulu akayikuzwa umkhuleko wami kwasho uDavide buyini ububi na ububi yinto ethile owaziyo ukuthi uyayenza obekungafanele uyenze futhi angeke uphenduke. Uma ngibheka ububi enhlizweni yami ngazi ukuthi ngifanele ngikwenze futhi ngingakwenzi khona-ke uNkulunkulu wethembisa iBhayibheli lethembisa ukuthi uNkulunkulu ngeke uze umkhuleko wakho uma wazi ukuthi ufanele ukwenze futhi ngeke ukwenze. Kunjalo bazalwane na, kunjalo bazalwane bangebefundisi na, iqiniso, uma ubheka ububi. Manje uma ungowala amabandla, wena uthi nakho kumi umelusi wami, ungikholwa ukuthi ngingumKristu, kulungile, woza uphinde uzahlukanisele. Umelusi wakho uzojabula ngakho, ngokuqinisekile uzojabula, uzokujabulela ukwazi. Uyabazi ubuqotho bangempela futhi isifiso senhliziyo yakho ukwenza lokho okulungile. Ngine ukuba bekuyibandla lami bengizokwenza impela futhi nina niyibandla lami. Mhlaba wonke uyisifunda somfundisi sami ngakho niyibandla lami. Manje uma ulapha futhi ufuna ukwahlukanisela impilo yakho ngenkathi sicula kanye futhi bese ke sizokhuleka woza manje.
Because he heard. bow our heads now, humming.
Asi kuchemisa makanda etu manje sihamisha ngizongena phakathi kwabantu ezansi lapha manje wonke umuntu ekhuleka manje woza lapha manje into kuphela ungayenza ukuvuma ngokusuka enhlizweni yakho uvume iphutha lakho futhi ukholwe manje uNkulunkulu kubonile wenyukela lapha akanasiphelo wazi konke ngakho futhi ukubonile wenyukela lapha nguye owakhuluma kuwe wazi inhliziyo yakho ukhulumile futhi wena weza ngaphambili uyakubona khona manje vuma iphutha lakho uthi uNkulunkulu ngiyaxolisa ukuthi ngikwenzile ngisize kulobu busuku Nkosi ngifuna ungithethelele ngomusa wakho ngizoma ngeqiniso kuwe kuze kube sekupheleni komhlaba ngizoba inceku yakho manje wonke umuntu ezithabeleni makakhothame akhuleke.
Oh God, our Father, we are approaching thy throne of grace.
Oh uNkulunkulu baba wethu sisondela esihlalweni sakho somusa ngimi ngakuleli altare kulobu busuku kumi abanye iqembu elikhulu labantu baningi babo bangamalungu amabandla abanye babo mhlawumbe abakaze benze ukuvuma okwamanje abanye babo sebekwenzile futhi behluleka kodwa uNkulunkulu ngiyazi uyamethemba umuntu
while he's trying he
ukuthi ngekathi esazama uyahluleka bese kuthi ke isosha elanele lisukume lime ngezinyawo zalo futhi lizame futhi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzophendula zonke izicelo zabo bami lapha manje amakhanda abo ekhotheme izinhliziyo zabo zikhotheme baya kukholwa wena uNkulunkulu wabo bayavuma ukuthi banephutha futhi bafuna kulunga Nkosi bafuna ukuthi konke ukungakholwa kususwe kubo vumele isono sincane esibathandelayo kalula basisuswe kubo kulobu busuku singaphinde sibuye ngibancengela ngamunye wabo ubabhekile lapho besukume esihlalweni sabo behla kuvulando sesitezi behla bephuma ezikhaleni ezimaphakathi nezihlalo wena uthi awu lokho angekwazanga ukuma imuva lapho futhi ngenze kahle nje uNkulunkulu ukubizela ialtare bekuzokwenyukela lapha futhi lokho kukhombisile ukuthi bebengena amahloni ukuvuma amphutha abo futhi bayeza bevuma phambi kukaNkulunkulu nezingelo sezincwele bevuma phambi kwabantu bakubo ukuthi bebenephutha futhi bafuna ukulunga ngenkathi benyukela lapha okwabo ukuhamba bekhuphukela lapha benza isivumo sabo manje wethembisa ukuthi bazothethelelwa futhi ngiyazi bathethelelwe Nkosi futhi ngibabuyisela kuwe manje njengencoko yakho ngezwi lomkhuleko ngikholwa ngizwa enhlizweni yami umoya ongcwele omkhulu uchabulile impela ngaba kwenzile futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi bazophila impilo yokunqoba zonke izinsuku zabo sengathi zingagcwala ukunqoba kwangathi uSathane kwangathi ukugula kubashiye kwangathi kungabikho lutho lubakhathazayo futhi kwangathi bangakukhonza zonke izinsuku zokuphila kwabo futhi ngolunye usuku uma ulibala futhi behlela ehoreni lokufa futhi imimoya yakudala ebandayo iqala ukunqamula eceleni kombhede noma umhamuko obandayo waseJordani unqamula ubuso babo siyazi ukuthi umkhumbi womdala waseSiyoni uzoshaya impempe yawo futhi uzodlula futhi uthathe lowo mhambi ukuze umnyise ngaphesheya komfula siphe khona Nkosi babeke izwe lesithembiso ngokuphepha babe kuphila kuphakade Nkosi futhi ubavuse ngezinsuku zokugcina siphe khona Nkosi bangathi kusasa ngalinyela lamalunga ibandla angaya ebandleni lawo enobuso obukazimulayo nobufakazi benkazimulo kaNkulunkulu ukuthi batholi ihangelisha kulobu busuku futhi manje bangamakristu azinikele enkonzweni yakho egameni likajesu ngibanikela kuwe ngomkhuleko wami futhi oh Nkosi uma ngithole umusa emehlweni akho thatha ngamunye wabo ngibanikela kuwe ngenhliziyo yami yonke egameni likajesu manje labo abazungeze i-altare lapha abenyukele ukwenza isivumo sakho ukuthi ubunephutha futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthethelela ngifuna wena uphakamise izandla zakho njengakho phakamisa isandla sakho uthi ngizwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu sengithethelele futhi kusukela kulobu busuku kuya phambili ngiyathembisa ukuthi ngizokhonza uNkulunkulu kangcono zonke izinsuku zami ezisele manje ngifuna nina nijike ngqo ezithabelini nijike ngqo nje nonke ealtare jikelani ngqo ezithabelini ngapha nangapha manje phakamisani izandla zenu futhi ngasezithabelini futhi nithi kulokhu ngikhulekeleni Kushoni nami ngikhulekeleni konke lokho abantu abami lapha phindani emva kwami ngikhulekeleni ukuze ngihlale ngithembekile kuNkulunkulu. ngiyazi mfowethu tete wethu ukuthi ngizokhonza uNkulunkulu futhi ngiyawufisa umkhuleko wakho. Manje nonke nina lapha ya enizokwenza lokho, phakamisela izandla zakho kubo futhi uthi mfowethu tete wethu, ngithembisa umkhuleko wami nokusekela kwami kuwe. Uthando lwami nokwethembeka kwami njengomfowethu nedadewethu, uNkulunkulu ngisize ngenze njalo. Amen. Manje sonke siphakamise izandla zethu kuNkulunkulu. Kulungile Melusi, kumbula izinkonzo zakusasa. Xolo ngokuba late, batshele ukuthi ngizobathola bonke uma kufanele ngihlale kuze kube phakathi kwamabili kusasebusuku.